Tieni tuwela mite mitu ya tutsopano tipemphele. Ambuye watu Mulungu, mlengi wankulu, wa miamba ndidziko la pansi, yemwe muna mubweletsa Yesu kachiwiri kuchokera kwa kufa, ndipo ali moyo ndife wa zaka zikwi ziwirizi, wa moyo nthawi zonse kuti azitsimikizira mawu ake, ndiko apangitsa iwo kukhala ona kwa mbadoli onse. Ife tirotokoza kwambiri chifukwa cha kukhalapo kwake kwa uzimu pakali pano, podziwa ichi kuti ife tili nacho chitsimikiziro cha chikulu ichi, kuti moyo uno ukadzatha ife tidzakakhala nawo moyo wa muyaya mu dziko limene lili mkudza. Dziko mo inu chifukwa cha ichi Ambuye, ndi chiyembekezo icho nangula kwa moyo yemwe ali wokhazikika ndi wotsimikizika mu nthawi ya mkuntho. Ndipo pamene mikuntho idza, mafunde akulu akutembenuzika, ife tikumvelera kuti ndi chikhulupiriro mwa Iye ife tikhoza kudutsa funde lililonse. Mulungu mutithandize ife usiku uno pamene ife tikubwerera kuti tidzatumikire kwa odwala ndi osowa. Ife tikupemphera Mulungu kuti pasakhale munthu odwala pakati pathu pamene ife tizichoka usiku uno. Mulole munthu aliyense achiritsidwe ndi mphamvu yanu ya uzimu onse kuno ndi kudutsa fuko kwa olumikizidwa. Mulole pasakhale munthu wofoka ati atuluke mu nyumba iliyonse kapena kusonkhana kulikonse usiku uno. Mulole mzimu wanu uwachiritse iwo. Mulole dzuwa lalikulu la chilungamo lili ndi machiritso mu mapiko ake litulukile litumize mafunde achikhulupiriro mu mtima uliwonse pamene iwo akumvetsera kwa mawu, aone maonetseredwe a mzimu woyera akuakhutitsa iwo kuti Iye akanali wa moyo. Ife tikupempherera madalitsawa Atate mu dzina la Yesu. Amen. Inu mukhoza kukhala. Ife ndithudi tikutengera uwu mwayi waukulu kuti tili pano siku uno kachiwiri kuti tiyankhule kwa anthu ndi kuwapempherera odwala. Ife tikufuna kuti tiwalonjere onse awo omwe ali kunja mu dziko la kulumikiza kwa lamya kudusa fukoli kachiwiri usiku uno. Ndipo kotero ife tikupemphera kuti Mulungu adalitse aliyense wa inu. Tikudalira kuti onse omwe amulandira Khristu mmawa uja azazidwa ndi mzimu woyera, ndipo azikakhala okhulupirika nthawi zonse ndi woona kwa Iye mpaka moyo utatha kuno pa dziko lapansi, moyo wachivundi uwu. Ndiyeno iwo kuchita izo, iwo ali nawo moyo wa muyaya, iwo sadzafa nkomwe mu mbado umene uli mkudza, mu mbado waukulu umene ife tonse tikuyembekezera. Tsopano ife tinena pamene ine ndikuganiza za izi, osati kuti ndisokoneze, Bale Vale alipano, ndipo ine mwina sindifika pomuona Iye. Ine ndidza, kodi ine ndingakakutumizireni zolemba zija pamene ine nditi ndikafike ku Tucson. Ine ndikuyangana pa izo, sindinaziwelenge zonsezo pakali panobe, ndipo ine ndikatumiza izo kwa inu mwansanga, ine ndikakafika ku Tucson. Tsopano, ine ndikufuna kuti ndilengeze izi makamaka ndiza kwa mipingo kulikonseko, makamaka kumadzulo kapena kulikonse omwe akufuna kuti abwere. Mbale watu wolemekezeka, Mbale Perry Green, ndi munthu yemwe ali woyambitsa kulumikiza uku kwa lamya kuno. Ambuye akhala akuchiyika icho pa mtima wake kuti abwere adzatichezere ife ku Tucson ndi kudzayambitsa chitsitsimutso ku Tucson, chomwe ife tikuchisowa kwenikweni. Ndipo Mbale Perry adzakhala ali ku Tucson. Ngati inu mukufuna kuti mupeze Iye, mudzangofika ku ofesi yathu kumeneko. Izo zidzakhala mu August pa 10, pa 11, pa 12 ndi pa 13. Iye wakhala ali nazo izo pa mtima wake kwa nthawi yayitali, ndipo ine ndinamuwuza Iye, pali njira yokha yodzichotsera izo pa mtima wako, pita ukachite izo. Ndipo Iye ndi mbale wa Chikhristu, wa ntchito weniweni wa Mulungu. Ndipo anthu inu mu Tucson, ine ndikudziwa mudzadalitsidwa pamene Iye azidzatumikira kumeneko kwina kwake, mwina mwake ku Ramada Inn, kapena kulikonse kumwe Ambuye ati apereke malo. Iye sanawapeze iwo panobe. Koma ine ndikudziwa inu mudzadalitsidwa pakubwera kudzamumvera Mbale Green pamene Iye azidzafotokoza kwa ife mawu a Mulungu, mwina kupempherera odwala kapena chilichonse chimene chiti chidzakhale mu ntchito ya kudzoza kwa Mulungu kuti achite. Ife panonso tikufuna kuti timutokoze mbale Omar Neville, mbale man chifukwa cha nthawi yodabwitsa iyi ya chiyanjano ndiwo. Momwe ine ndiliri woyamikira kukhala naye kuyanjana ndi munthu otere monga mbale Neville, mbale man ndi azitumiki ena onse awa azungulira pano. Ine ndikuganiza iwo azindikiridwa kale. Ngati inu simunatero gulu lathu ndi mpingo wathu pano, ine ndikutsimikiza kuti Mulungu akukuzindikirani inu pano ngati antchito ake. Mulole Ambuye nthawi zonse azikudalitsani inu. Tsopano, ine ndinafunsidwa china chake chaching'ono pano, pa kolembedwa kakang'ono kamene kanapatsidwa kwa ine. Iwo anali ndi msonkhano wa matrustee usiku wina kuno, pa gulu la matrustee ndi madikon. Ndipo ine ndikuganiza zolembedwa zake zinawerengedwa m'mawa uno pamaso pa mpingo, chomwe ndi mwambo wake kuti ife tizichita zimenezo. Muzolingaliridwa zomwe zinapangidwa ndi gulu la matrustee ndi madikon pano pa mpingo, ndithudi izo sizingakhoze kumukondweretsa aliyense. Ife sitingakhoze kutero. Ine ndilibe chinthu chimodzi chochita ndi gulu la matrustee kapena gulu la madikon. Ine ndilibe ngakhale voti kupatula ngati patakhala kufanana, ndipo ine ndiyenera kuti ndikhale pano kuti ndizichita motero. Ndiye mbale Omar Neville amatenga voti yachiwiri imeneyo. Ndiye ife timayenera kuti ife tisainire izi chifukwa ndife gawo la mpingo. Koma malingaliro amene gulu la matrustee ndi magulu awo amawapanga, ife ndithudi timayima kumbuyo kwa iwo zana pa zana, chifukwa ndi chomwe iwo alili pano. Ndipo zolingalira zawo zili pakati pa iwo ndi Mulungu. Ine sindingakhoze ndipo sindikanakhoza ayi mwanjira ina iliyonse kutsutsana ndi lingaliro limenelo. Ndipo chinthu china, ine ndimaletsedwa ndi boma la United States kuti ndizipanga lingaliro lililonse lokhudzana ndi zimenezo. Chotero, chonde musati mundifunse ine kuti ndikhonze lingaliro lawo. Ine sindingakhoze kuchita zimenezo, ndipo ine sindimvera kanthu kokhudza izo. Mukuona. Chotero, musati mundifunse ine kuti ndikhoze malingaliro awo, inu mulione gulu ndi iwo omwe anapanga malingalirowo. Chabwino. Tsopano, muchochitika cha msonkhano wokudzawu ndi zotheka ngati Ambuye alola, ine ndikhala ndikubwerera kuno pafupi masabata 4 mpaka 6, kapena china chake chonga icho, kwa mwina msonkhano wina wala Mulungu. Ndipo ine ndinalengeza mawu uno kuti ine ndikufuna kuyankhula pa Mulungu kuonetseredwa mu mawu ake. Ndipo ine sindikhala nayo basi nthawi usiku uno, ndipo moona ine ndilibe nkomwe mawu okwanira kuti ndichite izo. Ndiyeno unyinji alipo pafupi ochuluka kunja monga iwo ali mkati muno, ndipo mwina ochulukirapo kuwerenga mabasi amenewo ndi magalimoto ndi zinthu zomwe zili uko ndi anthu. Atsegula kuwulutsa kwa kung'ono akukweza iko pang'ono, ife tikhoza kuzimva izo. Wevi yaing'ono iyi, shortwave, kuchokera ku kachisi, ife tikukhoza kuyigwira iyo utali wa mdadada wa mu mzinda. Ndipo ena amagalimoto ali utali wa midadada ingapo ya mu mzinda, mizere ya galimoto chokwera ndi chotsika ndi kuzungulira ndi kudutsa misewu kuzungulira kachisiyu usiku uno. Ine sindikukhulupirira pa nthawi iliyonse mwakuoneka, ife tinayamba takhala nawo anthu kuposa omwe ife tili nawo usiku uno. Chotero ife tili, ndipo ochuluka akungoyendetsa ndi kumapita. Chotero izo zikungosonyeza kumene kuli nyama mphungu zikasonkhanako. Ndipo mulole ine ndinene kwa inu usiku uno mu gulu laling'ono ili la anthu. Uku ndi kusonkhana kwa mayiko ambiri. Mwakuchitika kuposa magawo awiri pa atatu a mafuko a mgwirizano ayimiriridwa pano pambali pa mafuko asanu akunja, ngakhale mpaka ku Russia ndi konsekonse magawo osiyana a dziko. Kutali uko mpaka ku Venezuela, kupita mpaka ku Jamaica. Konsekonse, magawo osiyana afuko, anthu ali pano, anjala ndi aludzu lofuna Mulungu. Ndi nthawi yodabwitsa bwanji. Tsopano, ine ndikufuna ndisanawerenge Baibulo, ndipo kodi inu mungamandipempherere ine tsopano? Ine ndiyesera kuti ndibweretse uthenga waung'ono Ambuye akalola pa zofunikira za machiritso a uzimu. Pakuti mawa uja, ife tinayankhula pa za chipulumutso. Ndipo usiku uno, ife tiyankhula maminiti pang'ono pa za machilitso a uzimu. Ndiyeno tiyitanira mzere wa pemphero ndi kuwapempherera anthu. Pamene ife tikuchita izi, kunja pa zolumikiza kulikonse kumene inu muli, ngakhale kunja mu mabasi ndi magalimoto kozungulira, mkati mwa mdadada kapena iwiri kutalikira kachisiyu, pamene ifika nthawi yoti tizipempherera odwala, ngati inu simungakhoze kulowa mu nyumbayi, chomwe inu simungakhoze ine ndikutsimikiza tsopano, chifukwa njira za mmakomo monse zadzaza motinana, kupitirira, ndipo palibe malo paliponse, totero inu, muzipempherera ndi kuyika manja anu pa wina ndi nzake kunja uko. Ndipo mulole mtumiki aliyense, yemwe walumikizidwa kuno usiku uno, nayenso azipempherera osonkhana ake, pamene mautumiki amachilitso akuchitika. Ife tikukhulupirira kuti Mulungu ndi opezeka ponseponse, kulikonse. Tsopano ife tisanawerenge, kapena ife tisanati, ife tisanapemphere, ife tikufuna kuti tiwerenge ena amawu a Mulungu. Ndipo ine ndinasintha anga, malemba anga kanthawi kapitako, chifukwa chofuna kusintha mtundu wa msonkhano umene ine ndinali nditawukonzekera mu malingaliro anga kwa usiku uno, chotero ine ndawusintha iwo pang'ono pokha. Ndipo chotero ine ndimayenera kuti ndisinthe malemba anga, osati kwa sintha iwo, koma kuwayika iwo mu dongosolo lina la machiritso a uzimu, chotero kuti anthu akhoze kumvetsa. Tiyeni titembenuzire ku Luka Woyera, mutu wa 24. Ndipo ife tiyambira pa ndime ya 12 ya mutu wa 24. Ndipo tiwerenge chotsika mpaka ku pafupi 34. Izi zili pa chiukitsiro cha Ambuye Yesu. Ndiye Petro ananyamuka Petro, ndipo anathamangira kumanda. Ndipo ataweramira pansi, ndipo iye anaona nsalu za bafuta, akudabwa mwayekha pa icho chimene chinali chitachitika. Ndipo taonani, awiri a iwo ankapita tsiku lomwelo kumudzi otchedwa Emau, kumene uli kuchokera ku Yerusalemu, pafupi mastadiya 60. Tsopano zimatenga mastadiya 10 kuti mupange mayiro, chotero iwo anali pafupi mamayirosi 6. Ndipo pamene iwo ankakambirana limodzi za zinthu izi zomwe zinali zitachitika, zinafika pochitika kuti pamene iwo anali kukambirana limodzi ndi kusinkhasinkha, Yesu mwini wake anayandikira pafupi ndipo ankapita limodzi nawo. Koma maso awo anagwidwa kuti iwo asamudziwe iye. Ndipo iye anati kwa iwo, kuyankhulana kwa mtundu wanji uku muli nako wina kwa nzake, pamene inu mukuyenda, ndipo muli achisoni. Ndipo mmodzi wa iwo, amene dzina lake anali Kleopa, anayankha nanena kwa iye, kodi ndiwe mlendo yekha mu Yerusalemu? Ndipo kodi iwe sunadziwe zinthu izi zinachitikazi mu masiku awa? Ndipo iye anati kwa iwo, zinthu zanji? Tsopano kumbukirani, uyu ndi Yesu mwini wake, atauka akulankhula. Ndipo iwo anati kwa iye, zokhudza Yesu wa ku Nazareti, yemwe anali mneneri wa mphamvu mu ntchito ndi mu mawu pamaso pa Mulungu ndi anthu onse, momwe ansembe akulu ndi olamulira athu anamuperekera iye kuti aweruzidwe ku imfa, ndipo anamupachika iye. Koma ife tinali kudalira kuti iye akanakhala ali iye yemwe akanati adzawombole Israeli. Ndipo pambali pa zonse izi, lero ndi tsiku lachitatu kuyambira pamene zinthu izi zinachitika. Eya, ndipo akazi enanso a mugulu lathu anatidodometsa ife amene analawilira kumanda. Ndipo pamene iwo sanalipeze thupi lake, iwo anabwera nanena kuti iwo anali ataonanso masomphenya a angelo amene anati iye anali wa moyo. Ndipo ena a iwo omwe anali nafe anapita kumandako, ndipo anakazipeza izo monga momwe monso akazi adanena, koma iyeyo iwo sanamuone ayi. Mvetserani tsopano, Yesu Iye anane na iye kwa iyo opusa ochedwa muntima kukulupilira zonse zomwe aneneli anaziyankhula kodi samayenera Kristu kuti amve zowawa izi ndi kulowa mu ulemelero wake ndipo kuyambira kwa Mose ndi aneneli onse iye analongosola kwa iwo zonse mumalemba onse zinthu zokhudza za iye mwini ndipo iwo anayandikira kumudzi komwe iwo anali kupita ndipo iye anachita ngati kuti iye amati azipita mopitirira koma iwo anamukakamiza iye kuti khalani ndi ife pakuti kulicha kumadzulo ndipo tsiku lapita kwambiri ndipo iye analowa umo kuti akakhale ndi iwo ndipo zinafika pochitika pamene iye anakhala pachakudya ndi iwo iye anatenga mkate ndipo anaudalitsa iwo ndipo anaunyema iwo ndipo anaupereka iwo kwa iwo ndipo maso awo anatseguka ndipo iwo anamuzindikira iye ndipo iye anawasowera pamaso pawo ndipo iwo anati wina kwa nzake kodi mitima yathu sinatenje mkati mwathu pamene iye amayankhula nafe mnjiramo ndi pamene iye amatsegula malemba kwa ife ndipo iwo ananyamuka ola lomwelo ndipo anabwerera ku Yerusalemu ndipo anakapeza khumi ndi mmodzi atasonkhana pa limodzi ndipo pamene iwo anali nawo anati Ambuye auka ndithudi ndipo anaonekera kwa Simoni ndipo iwo anawawuza zinthu zomwe zinachitika munjira ndi momwe kuti iye anadziwikira kwa iwo pakunyema kwa mkate tsopano tiye ntipemphere okondedwa Atate achisomo ife tikukutokozani inu chifukwa cha mawu anu pakuti mawu anu ndi choonadi mawu anu ndi moyo ndipo inu o Ambuye ndi mawu anu muli mmodzi chotero ife tikupemphera usiku uno Ambuye kuti inu mubwere pakati pathu mu mphamvu ya chiukitsiro chanu ndipo musonyeze kwa ife usiku uno monga aja omwe anabwera kuchokera ku Emau kuti ifenso tibwerere kumanyumba kwathu tikuti kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu perekani izi Ambuye ikuyandikira nthawi ya madzulo kachiwiri pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiyankhule zokhudza Baibulo ili ndipo phunziro langa usiku uno mwa mutu ndiwo zochitika zimamveka bwino ndi uneneli. Zochitika zimamveka bwino ndi uneneli. Tsopano Baibulo ndi buku losiyana kwa mabuku opatulika ena onse. Baibulo ndi buku losiyana. Ilo ndi buku la uneneli limaneneratu zodzachitika mtsogolo ndipo ilo lilinso vumbulutso la Yesu Khristu njira yonse kuchokera ku Genesis mpaka ku chivumbulutso limamubweretsa iye poyera mu chidzalo chake chimene iye anali ndipo ali ndipo buku lonse la mphumphu chivumbulutso 1:1-3 limati bukuli ndi buku la vumbulutso la Yesu Khristu lomwe lili mawu a Mulungu vumbulutso la Yesu Khristu mawu a Mulungu ndipo mabuku ena onsewa mabuku opatulika alikokha ndondomeko ya malingalilidwe ndondomeko ya makhalidwe kapena ndondomeko ya za Mulungu china chake chimene ndiangati amene anayamba awerengapo Koran Baibulo la Chimuhammad ndi buku la Chibuda ndiyena otero iwo alikokha ndondomeko ya malingalilidwe chimene anthu ayenera kumachikhala moyo momwe iwo ayenera kumakhalira moyo koma iwo samanenera samanena chilichonse cha zinthu izi kapena za mphatso zapadera zina zilizonse kukhala zikuperekedwa kwa aliyense chilichonse choti chichitike basi monga kujoina mphanga kapena china chake chotero pamene mipingo yafika pamalo pamene iyo ikupanga mpingo wawo kungokhala mphanga kuti uzijoina ndiye iwo ali kutali achokeratu ku mawu a Mulungu akuti Baibulo ndi umboni wa moyo onene dwelatu wa Yesu Kristu. Ndipo munga dziko la pansi lakula kufika muchidzalo chake, ndipo so mipesa yakula kufika muchidzalo chake, tsiku likukula kufika muchidzalo chake. Baibulo linaonetseledwa machidzalo chake mu munthu wa Yesu Kristu. Iye anali mawu a Mulungu oululidwa. Buku lonse la mphumphu la chiwombolo. Baibulo ndi mawu a Mulungu. Akuneneratu zodzachitika mtsogolo. Okhulupirira ake amalamuliridwa ndi mlembi wake kuti aziwerenga ndi kukhulupirira mawu aliwonse a ilo, osati gawo lokha la ilo. Mawu amodzi kusakhulupirira iwo, inu mukhoza kungosiya kuyesera mpaka inu mutawakhulupirira mawu amenewo. Mawu aliwonse ali mtheradi gawo la Mulungu wa mphamvu zonse. Mulungu ataonetseredwa atazikulungiza mu mawu ake kuti asonyezemo yemwe iye ali. Ife talamulidwa monga okhulupirira kuti tizikhulupirira mawu aliwonse a ilo, ndipo ilo linalembedwa ndi mlembi wa Mulungu mwini wake. Palibe aliyense yemwe angakhonze kuonjezera chilichonse kwa ilo kapena kuchotsera chilichonse kwa ilo. Ngati inu mungatero, ilo lingakhale thupi lonyengezera la Mulungu. Ilo likanakhala mwina ngati zala 6 pa dzanja limodzi kapena mikono itatu kapena china chake kuti aonjezere china chake kuti uchotsere china chake kwa iwo. Likanakhala lili ndi mkono umodzi palibe, chala chimodzi palibepo. Ilo ndi thupi la mphumphu la Yesu Kristu. Ndipo mwa Kristu pokhala mwamuna mkwati, mkwatibwi akuimilira mwa iye aponso. Ndipo awiri awa ali mmodzi. Pa tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate, Atate mwa ine mwa inu, ndi inu mwa ine. Ndi chithunzi cha mphumphu bwanji. Ndipo okhulupirira ona mu mawu awa, omwe amawalandira iwo mwa njira imeneyo, amawakhulupirira iwo, ndipo ndi chipiriro amayembekezera malonjezo ake onenedweratu limodzi lililonse la iwo kuti lionetseredwe mu mbado wake. Wokhulupirira aliyense yemwe wakhala akuyang'anira izo. Wokhulupirira aliyense yemwe wakhala ali pa zala akuyang'anira ndi mmodzi yemwe zaululidwirako. Tsopano penyani mu masiku akudza kwa Ambuye Yesu. Chifukwa chiyani anthu amenewo sanamuzindikire Yohane? Pamene Baibulo linali litanena mwachimvekele ndi Yesaya, padzakhala liwu la wina ofula mchipululu, konzani njira ya Ambuye. Mneneli wawo wotsiliza, yemwe iwo anali naye, yemwe ali Malachi 3 anati, taonani ine ndidzatuma mtumiki wanga patsogolo pa nkhope yanga kuti adzakonze njira. Chifukwa chiyani iwo sanazione izo? Chifukwa iwo anali kuyang'ana pa china chake chimene chinali chitachitidwa kale, ankakhazikitsa maganizo awo pa uthenga wina umene unali utapitapo zisanachitike izi. Ndipo analephera kuti aone maonetseredwe atsopano a Mulungu mu tsiku lomwe iwo anali kukhalamo. Ndipo a Kristu kulikonse, apo ndi ndendende pamene dziko likuima usiku uno, mopanda kusiyana, icho ndi choonadi. A Kristu kulikonse akuyesera kuti aziyang'ana mbuyo kundondomeko ina ya malingaliridwe yomwe bambo Luther analemba kapena bambo Wesley Sankey Finney Knox Calvin, zomwe palibe mmodzi wa ife angakhoze kuyankhula choyipa pa izo. Koma izo zinali mu tsiku la pitalo. Afarisi ankayang'ana mbuyo kuti aone zomwe Mose ananena, ndipo iwo ankati, ife tili naye Mose, ife sitikudziwa komwe iwe ukuchokera. Koma kumbukirani, pamene Mose apa, iwo sankadziwa kumene iye anali kuchokera. Mukuona? Ndipo tsopano iwo, nzosadabwitsa, Yesu ananena kwa iwo, inu mumakongoletsa manda a aneneli, ndipo inu ndi omwe mumawayika iwo mmenemo. Uthenga wawo ukatha, uthenga ukamadutsa, anthu amawona iwo, iwo amawuseka iwo, dziko limatero. Ndiyeno mtumiki akatsiriza, ndipo uthenga wachitidwa, ndiye iwo amamanga chipembedzo cha uthengawo, ndipo pamenepo iwo amafa pomwepo. Samabwereranso mkomwe kumoyo kachiwiri. Tapenyani mphindi yokha kwa anthu ena inu, ndipo makamaka ine ndikuyankhula kwa inu anthu achikatolika. Kodi inu mukuzindikira? Kodi inu munayamba mwawerengapo mbiri ya kale yenieni, mbiri ya kale ya mpingo wa Chiroma Katolika? Momwe kuti paofera anu, kuyambira pa Augustine Wera waku Hippo, ndi mamiliyoni angati anthu osalakwa amene mpingo unawapha? Ine ndayiwala sindingakhoze kukumbukira chiwerengero chenicheni, koma icho ndi chofika mamiliyoni kuyambira pa Hippo Wera waku Augustine Wera waku Hippo Africa anapanga kulengeza kuti mwantheradi chinali chifuniro cha Mulungu kuti azimupha aliyense yemwe akutsutsa mpingo wa Roma Katolika. Kodi inu mukuzindikira kuti mmenemo kuti Patrick Wera samazindikiridwa konse mpaka pambuyo pa imfa yake monga wa Chiroma Katolika? Iye anamutsutsa papa ndi zochita zake zonse, ndipo mpingo wa Katolika iwo yeni unawapha mateni ama thousand ana ake. Kodi inu mukudziwa kuti mpingo wa Katolika unamuocha Joan wa Arc, mkazi wa ng'ono wera uja pa nkhuni, chifukwa cho ankati iye anali mfiti? Zaka 200 mtsogolo anafukula matupi a nsembe pamene iwo anapeza kuti analakwitsa, ndipo anawaponyera iwo munyanja mopanda kuwakwirira iwo mu nthaka yopatulika kuti achite zakutunduza. Musalole kuti tsiku likudutseni pa mutu wanu ndi kukhala opusa. Momwe ansembe awo akanafunira usiku uno kuti abwere omwe anamunyoza Yesu, chinthu chokhacho iwo sanakuone konse kuneneratu kwa ola limenelo. Ngati iwo, Yesu anati, fufuzani malemba, pakuti mwa iwo inu mukuganiza, kapena kani mukudzinenera kuti inu mulinawo moyo wa muyaya, ndipo malemba ndi omwe amakuuzani inu yemwe ine ndili a ola limenelo. Zindikirani, Baibulo silingathe kulephera. Icho ndi chinthu chimodzi chimene ilo silingakhoze kuchita. Mawu a Mulungu kulephera. Pakuti ilo limaneneratu zochita za mlembi wake, iye asanachite zimenezo. Tsopano, pali mwayi umodzi pa chikwi kuti munthu akhoza kuneneratu kuti chinthu china chinzake chidzachitika, ndipo icho nkudzachitika. Komano ngati iye ayika kumene icho chiti chidzachitikire, izo zimamudulira iye pansi kufika mwina pa mwayi umodzi pa zikwi khumi. Ngati iye anena tsiku lomwe izo ziti zidzachitike, izo zimadulira izo pansi mwayi umodzi mupafupi miliyoni. Ndi yemwe ziti zikamuchitikire, izo zimabweretsa izo pansi kupa mwayi mabiliyoni. Koma Baibulo ili limakuzani inu ndende ndani liti kuti ndi choti muziyang'anira, ndipo silinayambe lalephera konse nthawi imodzi. Chotelo mukukambirana pang'ono osati kale litali ndi wansembe wa mpingo ku mtima woyera ku mtunda kuno. Iye anati, Bambo Branham, inu mukuyesera kulitsutsa Baibulo. Anati, ilo ndi mbiri ya kale ya mpingo. Ine ndinati, ilo si mbiri ya kale, ilo ndi Mulungu mwini wake muzodindidwa. Iye anati, Mulungu ali mu mpingo wake. Ine ndinati, Mulungu ali mu mawu, ndipo chilichonse chotsutsana ndi iwo muchisiye icho chikhale chabodza. Chifukwa iye anati, mulole mawu anga akhale oona, ndipo mawu a munthu aliyense abodza. Iye anati, ife sikuti tizitsutsana. Ine ndinati, ine sindinakufunseni inu kuti titsutsane, koma Baibulo limanena kuti, bwerani, tiyeni ife tilingalire palimodzi. Ilo limaneneratu zochita za mlembi, iye asanazichite izo. Chotero, kukuuzani zimenezo, ndiye izo zikumuyika mwamuna aliyense ndi mkazi pa malo a chiweruzo, mopanda chowiringula chilichonse. Ngati inu mutatenga chimene a Methodist amanena za ilo, chimene a Baptist amanena za ilo, zimene a Katolika amanena, zimene a Chipentekoste amanena, kapena mpingo wina uliwonse, inu mukhoza kudzapeza zokhumudwitsa zina pa chiweruzo. Koma ngati inu mutangoti mungosamalitsa zimene Baibulo likuti zidzachitika, ndipo pamene izo zidzachitike, Ndiye inu mudzazindikira zimene zikuchitikazo. Tsopano izo siziri pambalambanda kuti anthu onse akhoza kumaziona izo. Pakuti Yesu anamuthokoza Mulungu chifukwa chozibisa izo kumaso a anzeru ndi alunta ndi kuti adzaziululire izo kwa makanda omwe akanakhonza kuphunzira. Kalingalirani za Mulungu wamphamvu zonse atakhala mu mawu ake omwe ali ndi mphamvu yochititsa khungu olemera ndi anzeru ndi alunta mmaphunziro kuchititsa khungu maso awo kuti asakhoze kumuona iye ndi kutsegula maso a osauka ndi osaphunzira. Zindikirani anthu awa ochokera ku Emau. Iye anati kwawo kumvetsa kwawo kwa iye kunali kutatchingidwa. Iwo ankayankhula kwa iye ndipo iwo sankadziwa konse yemwe iye anali utali wa tsiku lonse. Mulungu akhoza kuzichita zimenezo pakuti iyeyo ndi Mulungu. Izo ndi ndendende zomwe iye anachita kwa ansembe aja, alembe aja, chifukwa izo zinali zitalembedwa kuti iye ankayenera kuti achite zimenezo. Mulungu anachititsa khungu maso awo kuti ife tikhoze kukhala nawo mwayi. Zindikirani, iwo sanakhoza kuziona, zilibe kanthu ndi alunta mmaphunziro mochuluka bwanji. Iwo anali ndi unsembe wochuluka bwanji zomwe iwo anali atazichita. Iwo sakanakhoza kuwaona iwo apobe chifukwa iwo anali akhungu. Kupenya kwawo mwina kunali 20-20 mwathupi, koma kupenya kwawo kwa uzimu. Chinthu chomwecho ine ndinali kuyesera kuti ndichinene mmawa uno za chigololo cha akazi pomavala momwe iwo akuchitira mutsopano. Iwo ndi azigololo mu buku la Mulungu. Iwo ndi olakwa pa chigololo nthawi iliyonse pamene iwo avala zovala zooneka mwa chigololo. Moyo wawo mosadziwa athu izi. Ine ndikukhulupirira akazi amenewo ochuluka a iwo, zikwi za iwo ndi osalakwa, ndipo sakanati mwa njira ina iliyonse achite chigololo. Ndipo akazi osaukawo ndi wina yemwe angawalole iwo kumapitirira nazo popanda kuziyalutsa izo ndi kuwawuza choonadi amachita chigololo. Chimene Baibulo limati kule yemwe anakhala pamadzi ambiri yemwe amafuna onse apa dziko lapansi ndi anthu apa dziko lapansi mipingo ndi zina zotero anachita ziwelewere za uzimu ndi iye. Ndipo iye anali mayi wa aziwelewere. Zipembedzo. Ife timaliyang'ana Baibulo pakuti Mulungu samatisiya ife mu mdima. Iye anatumiza Baibulo kuti litiwuziretu zochitika izo zisanachitike ndi chikhalidwe kumene ndi nthawi yomwe izo zikanati zidzabwere. Tsopano ndicho china chake chonga kuyang'ana pa kalendala kuti uone tsiku lomwe lili. Ngati iwe ukuganiza titi ili ndi lero loweluka la Mulungu ndi chiyani ilo, kayang'aneni pa kalendala. Kalendala ikuwuzani inu tsiku lomwe lili. Pamene inu mukuona zochita za anthu, mwina mukapita ku chalichi, inu mumakaona, mukamva maberu akuomba, iwe umadabwa kuti ili ndi tsiku lanji. Kayang'aneni pa kalendala, iyo ikakuwuzani tsiku lomwe ilo lili. Ndipo pamene inu mukuona mpingo ukuyamba kukhala mwachidziko monga zinalili mu masiku a Sodom, kuliona dziko la mpingo lonse likupita mu kupembedza Mulungu wa mbado oyipa uno ndi kumaziona zimenezo, ndiye nkumaona gulu la pang'ono la ochepa litasonkhana kunja pansi pa kudzoza kwa Mulungu kumabala kachiwiri moyo wa Yesu Khristu mwa malemba zomwe zikuyenera kuti zizichitika. Inu mumadziwa ola limene inu mukukhalamo. Baibulo ili limaneneratu mwa uneneli tsiku limene ife tili kukhalamo ndi nthawi yomwe ife tili kukhalamo ndi mtundu wa zochitika zomwe zikuyenera kuti zizichitika. Ilo limaneneratu izo ndendende mpaka kulemba, ndipo silinayambe laphonya mbado umodzi nthawi zonse. Palibe nthawi imodzi yomwe ilo linaphonyako konse. Ndipo ilo silidzatero pakuti omwe anakonzedweratu kuti azione izo adzaziona zimenezo. Yesu anati palibe munthu angakhoze kudza kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye, ndipo onse omwe Atate andipatsa ine adzabwera. Awo ndi mawu kulumikizana ndi mawu. Iwo sangakhoze kuchita kanthu kena kalikonse. Ife tikuzidziwa zimenezo tsiku lomwe ife tili kukhalamo. Koma monga izo zakhala zili mu mbado uliwonse, anthu amalola anthu kuti azika kutanthauzira kwawo kumawu awa ndi kuwapangitsa iwo kuti achite khungu kwachochitika chimene chachitika. Chinthu chofanana chinachitika ndi Afarisi ndi Asaduki. Ngakhale pamene Paulo anayima pamenepo ndi kuyesera kuwerenga mobwereza lemba, ndipo munthu wina anamuwomba iye khofi chifukwa iye anamutcha wansembe wamkulu koma lokongoletsedwa. Ndiyeno iwo anaphonya kumuona Mulungu akutsimikizira mawu ake oneneredwa. Mukuona, Baibulo sili madzitsutsa lokha, Baibulo ndi Mulungu, mulibe kuzitsutsa mwa Mulungu. Iyeyo ndi wangwiro, koma anthu ndi kutanthauzira kwawo kwawo. Tsopano zindikirani, mundilole ine ndikusonyezeni inu abwenzi, mipingo singakhoze kugwirizana iyo yokha pakutanthauzira kwa iwo. A Methodist sangakhoze kugwirizana ndi a Baptist, a Baptist a Presbyteria, a Presbyteria a Pentecoste. Ndi pafupi mabunge osiyana 40 a Chipentecoste, iwo sangakhoze kugwirizana wina ndi nzake. Chotero inu mukuona, izo zingakhale Babiloni kachiwiri, kusokoneza. Koma Mulungu amachita kutanthauzira kwake kwake pa mawu ake. Iye analonjeza chinthu ichi, ndiyeno amachichita icho mwini wake. Iye amapereka iye yekha kutanthauzira kwa iwo, chifukwa iye amadzipanga yekha kudziwika mu ola limenelo, utali wake, thupi la Khristu likupitilira kuyambira kumapazi mpaka kumutu. Zindikirani, ndiye ndicho chifukwa chimene anthu awa amalephera kuti azimvetse izo, chifukwa iwo amamvetsera kuzomwe wina wake akunena za iwo. Malo moti akawerenge mawu monga momwe Yesu anawuzira iwo kuti azichitira. Ndipo iwo ndi omwe amachitira umboni za ine. Fufuzani malemba, mwa iwo inu mukuganiza kuti muli nawo moyo wamuyaya. Ndipo iwo ali iwo omwe amachitira umboni za ine. Mwakuyankhula kwina, mvetserani. Chiyani, muwerenge malemba ndipo muone chimene Mesiya ankayenera kuti adzachite. Mukaone nthawi imene Mesiya akanadzabwera. Mukaone yemwe anali woti adzamtsogolere Mesiya. Yang'anani pa olalo, payenera kuti pakhale liwu la mmodzi akufuwula mu chipululu, Yohane. Ndipo inu mwachita kwa iye ndendende zomwe inu mumazifuna. Penyani zomwe ine ndinkayenera kuti ndizichite pamene ine ndibwera. Ndipo tsopano kodi inu mwachita chiyani? Kodi ine ndalephera kuzikwaniritsa izi? Mwaona, Yesu akulankhula. Kodi ine ndalephera kuzikwaniritsa izi? Zindikirani, pamene ife tikubwera mpaka m'musi kupyola mu malemba madzulo ano, momwe kuti chilichonse chimene chinaneneredwa za iye chinadzachitika ndende basi momwe izo zinkayenera. Iwo akadayenera kuchidziwa chochitika ichi. Wotentheka uyu, munthu wang'ono yemwe anauka wapafupi usinku wa zaka 33 ndi kapena wa usinku wa zaka 7, ndipo anapita kumeneko, ndipo ankadzinenera za mitundu yonse ya kuwala ndi nkhunda zikutsika. Ndipo bwanji, izo zinali basi za zamanyazi. Iwo anati, iye anabadwa ndi makolo apathengo, nkumadzinenera kuti iye anabadwa ngati obadwa kwa namwali. Sanayenera iwo kudziwa kuti Yesaya ananena mu Yesaya 9:6 kwa ife mwana wabadwa? Sanayenera iwo kudziwanso kuti Yesaya mneneri anati namwali adzayima? Iwo amayenera kuzidziwa zinthu zimenezi. Koma inu mukuona chinthu chake chomwe chinali, iwo anali kuzika izo pena pake cha mtsogolo. Ndipo munthu uyu kwa iwo sanali kukwanira zofunikirazo. Koma iye anawafunsa iwo, kafufuzeni malemba, pakuti inu mukuganiza kuti mwa iwo inu mumakhala nawo moyo wamuyaya. Ndipo iwo ali chinthu chomwecho chimene chikuchitira umboni kwa uthenga wanga, osati zomwe waza Mulungu wina ananena, koma zomwe Mulungu mawu ake omwe anati zikanati zidzachitike. Amen. Chomwecho izo zili tsopano. Fufuzani malemba, pakuti iwo ali omwe amatiuza ife ola lomwe ife tili kukhalamo, amatiuza ife ndendende zomwe zikanati zidzachitike mu tsiku lino. Iwo ndi omwe inu muyenera kumadalirapo, pakuti iwo ali omwe akuchitira umboni wa umuntu wa Yesu Kristu. Pakuti Bible linanena kuti iye aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse chifukwa iye ali vumbulutso la mawu mumbado. Sizingakhoze kukhala zosiyana-siyana ayi. Chotero pakumvetsera kutanthauzira kwa munthu, iwo akuona kutsimikizira kwa mawu a Mulungu akukwaniritsidwa. Iwo amalephera kuti awaone iwo. Chifukwa izo zikumachitika nthawi yonseyo, koma chifukwa iwo akumvetsera, ndipo Yesu anati, iwo ali atsogoleri akhungu. Ndipo ngati wakhungu atsogolera wakhungu, chiyani chimachitika kwa iwo? Tsopano kumbukirani, Baibulo linanenatu kuti mbado wa chipembedzo uno, wa mbado wa Laodikaya uwu, unali wakhungu. Iwo anali atamusiya iye kunja kwa mpingo. Palibe mbado wina, mbado wa mpingo wina, umene Yesu analikunja kwa mpingo, koma mbado wa mpingo wa Laodikaya. Iye analikunja akuyesera kuti abwelele mkatimo. Ine ndayima pakhomo ndipo ndikugogoda. Iye amenera kuti akhale ali mkatimo. Koma iye anati, chifukwa inu mukuti, ine ndine olemera, wochulukidwa katundu, sindikusowa kanthu, ndipo simukudziwa, kuti inu ndinu akhungu, kutsogolera akhungu, osauka mu mzimu, atsoka, omvetsa chisoni, amaliseche, ndipo simukudziwa izo. Ndi chi, ngati munthu akanakhala wamaliseche pa nsewu, omvetsa chisoni wakhungu, ndipo inu nkumadziwa kuti ali ndi kuganiza kokwanira, kuti inu mukhoza kumuwuza iye, kuti iye ali wamaliseche, iye akanayesera kuchita china chake pa izo. Koma pamene iye agwedeza mutu wake nkumati, ine sindilandira zimenezo. Ndiwe ndani kuti unduze ine choti ndichite. Ine ndikudziwa pamene ine ndaima. Tsopano ngati awo simaonekedwe omvetsa chisoni, ine sindikudziwa. Ndipo ndizo ndende, zomwe Mulungu wa Baibulo ili, ananena kuti mpingo ukanadzakhala ulimo, mumbado oyipa uno pakali pano. Mumbado wa mpingo otsiriza, umene ife tili kukhala mowu. Zindikirani, koma kwa anthu, onse amene ine ndimawakonda, ine ndimawadzudzula. Tsopano ngati inu mukudzudzulidwa ndi Ambuye, pa zomwe inu mukuchita. Tulukani mu izo ndiye, chokaniko kuzimenezo. Onse amene ine ndiwakonda, ine ndimawadzudzula. Tsopano, poona Mulungu. Tsopano, bwanji ngati Afarisa wakanati, dikirani miniti, munthu ameneyo watipasa ife chitsutso ndithu. Iye anati, kafufuzeni malemba, pakuti mwa iwo inu mumaganiza kuti inu mumakhala nawo moyo wamuyaya, iwo akuchitira umboni za ine. Zili bwino kuti ine ndiyang'anenso mu malemba ndikukapeza chimene iye akuyenera kuti azichita. Yemwe iye ali, zomwe zikuyenera kuti zizichitika, ine ndiyenera kukayang'ananso ndikukazipeza. Malo mwa izo, iwo anapita kwa ansembe, ndipo anawafunsa iwo, nanga bwanji izi? Mukuona kusiyana kwake? Iwo akanakhala ali kuwerenga mawu. Mu Ahebri 1:1 Baibulo linati, Mulungu mu nthawi za makedzana, ndizo nthawi zakale, ndi mu makhalidwe osiyana, analemba Baibulo ndi aneneri. Tsopano zindikirani, iye analemba Baibulo mwanjira yake yosankhidwa. Mukuona? Tsopano, iye sanasowe kuti achite kulilemba ilo mwanjira imeneyo, ngakhale kuti iye azimupulumutsa munthu ndi magazi. Iye sanasowe kuti azilalikira uthenga ndi munthu. Iye akanakhoza kulola dzuwa kapena mwezi kapena nyenyezi zizilalikira uthenga. Iye akanakhoza kuisiya mphepo ziziung'ung'udza uthenga. Koma iye anasankha munthu. Ndipo iye anasankha njira yomwe mawu ake anadzera, ndipo izo zinali ndi aneneri ake, omwe anakonzedweratu ndi kudzozedweratu, okhala gawo la mawu a Mulungu, akulengeza vumbulutso la mawu ake kwa mbado umenewo ndi nthawi imeneyo. Pakuti mawu a Mulungu ankadza kwa aneneri okha, sikuti iwo amabwera kwa waza Mulungu. Ndisonyezeni ine lemba. Iwo amabwera kwa aneneri okha. Mulungu sangakhoze kunama. Chotero Mulungu analemba Baibulo mwanjira yake yosankhidwa ndi aneneri ake osankhidwa, osati aneneri omwe munthu anawasankha, koma aneneri omwe Mulungu anali atawasankha. Ndiye okhulupirira ake ankayang'anira kukwaniritsika kwa zomwe mneneri wawo ananena, ndipo ndiko kuzindikiritsidwa kuti iwo ndi aneneri a Mulungu. Chifukwa choyamba iwo anali odzozedwa, chotsatira iwo ankakhala ndendende ndi mawu a ora. Ndiye ndizo nyota zake. Waona, ife tinadusa zimenezo la Mulungu lathali. Aneneri ambiri abodza adzauka. Ndipo ife tinapeleka kulongosura kwa momwe kuti Balaamu ndi Mose, iwo onse atadzozedwa ndi mzimu womweyo. Mmodzi wa iwo anati, ndife tonse amodzi, tiye tibwere tidzajowine, tiwayike asungwana athu ndi onse palimodzi, ife tili nawo asungwana okongola kuno, ndipo anyamata inu mubwere kuno, ndi kumadzazitengera nokha mkazi wabwino. Izo nzabwino. Ndife tonse anthu amodzi muli monse, mtundu ofanana. Mulungu sana wakhululukire konse iwo chifukwa cha izo. Iwo anamvetsera kwa izo. Mukuona dziko ndi anthu akuyang'anira mpita wina wotulukira waung'ono. Cholombalala china cha ching'ono. Chidule china cha ching'ono. Koma mulibe zidule mumawa Mulungu. Lilipo dongosolo limodzi. Inu muyenera kuti muzidule nokha ndi kukwanira mu dongosolo limenelo. Osati kuyesera kuti mudule dongosolo kuti likukwanireni inu. Aliyense ayenera kuti azichita zimenezo. Ndi njira yokha yomwe Mulungu ali nayo yochitira izo. Zindikirani. Tsopano okhulupirira amawayembekezera mawu amenewo kuti atsimikiziridwe. Mwaona, iwo sanalembedwe ndi munthu, koma ndi Ambuye Mulungu. Chotero, ilo si buku la munthu. Wina anati, izo ndizolemba zina chabe za Chihebri. Kodi Ahebri akanalemba kalata yomwe imawatsutsa okha? Kodi fuko labwino lija la Yuda, ochita mwaoka, ndi opukutidwa? Kodi iwo akanati alembe kusaweruzika kwa okomwe, kumadziweruza okha? Ndithu ayi. Kumanena za machimo ake omwe, momwe iwo analowelela mukupembedza mafano, momwe iwo amachitira ziwelewele motsutsa mawa Mulungu. Ayi ayi, iwo sibwenzi atanena izo. Fuko lonyada ilo. Ilo si buku la munthu, ilo ndi buku la Mulungu. Ndipo munthu yemwe amaona masompenya, kapena amamva liwu la Mulungu, sankalimvetsa konse ilo nthawi zochuluka enyake, muzochitika zambiri. Mwaona, munthu sanalembe Baibulo, Mulungu analemba Baibulo. Ilo siliri, ilo si buku la munthu, ilo ndi buku la Mulungu. Ilo ndi maganizo a Mulungu, akulongosoledwa kupyolera mu milomo ya munthu. Ndicho chimene chimalipangitsa ilo kukhala Baibulo. Lingalilo lolongosoledwa ndi mawu. Ndipo pachiyambi panali maganizo a Mulungu, iye anawafotokoza iwo kupyolera mu milomo ya aneneri ake, ndipo anawatsimikizira iwo ndi antchito ake. Mukuona? Zindikirani. Mulungu amachita kusankha kwake komwe, mwa kukonzedweratu, anasankha aneneri ambado uliwonse. Zindikirani izo. Iye amakonza chikalidwe cha mneneri ameneyo kuti chikwanirane ndi mbado umeneyo. Mwaona? Iye amakwanira kachidwe kake. Kili chonse chimene iye ama chichita. Iye ama kwanira ngakhale iye ali opunzira kapena osapunzira. Iye ama kwanirana nayo mpatsoyo, momwe ati azidzalalikira, mpatso zomwe iye ati azakhale nazo. Ndi uthenga wa mbado wake uwo, Mulungu anakonzeratu chinthu china chake, icho kuti chidzachitika, ndipo palibe chinthu china chingakhoze kutenga malo ake. Sindikusamala chomwe icho chili, phindu lopangidwa ndi anthu lingati, palibe chimene chingati chitenge malo ake. Iye anamukonzeratu munthuyo mwina wa umbuli. Iye akanati amukonzeratu iye mtundu wina wa munthu. Chilichonse chomwe iye ali, iye amamupatsa iye gulu lake, zake, mpatso zake, amamupatsa iye chikhalidwe chake, kachitidwe kake, ndi chilichonse chomwe chili, momwe iye amadzifotokozera yekha. Ndi chilichonse chimene iye amachita. Iye amamupanga munthu wa olalo kuti aziwagwira anthu a olalo, kulondola. Iye amachita zimenezo. Pamapeto a mbado uliwonse, pamene mpingo watembenukira kwa dziko ndi tchimo, ndi kumatsamira pakutanthauzira kwa munthu pa mawu, monga zakhalira, iwo nthawi zonse pamapeto a mbado amafika mu chisokonezo chotero ndi aza Mulungu wawo ndi ansembe. Mpaka izo nthawi zonse zimakhala zosokonezeka.
Nthawi zonse kutanthauzira kwawo ndiko lakwika, palibe nthawi imodzi izo zinayamba zalephera kukhala zolakwika. Ndipo palibe nthawi imodzi yomwe mawu a Mulungu anayamba alepherapo kukhala olondola, ndiko kusiyanitsa kwake. Tsopano inu mukuona Mulungu analemba Baibulo mwini wake. Tsopano Mulungu akhoza kuyankhula. Mose anati iye anayankhula kwa iye. Yeremiya anati iye anayika mawu mkamwa mwanga. Ndipo Mulungu akhoza kulemba. Iye analemba malamulo khumi ndi chala chake chomwe. Iye analemba pa makoma a Babylon. Ndipo kumbukirani kuchipangano chakale chokha nthawi 2000 aneneli amati pakuti atero Ambuye. Mulungu akhoza kulankhula. Mulungu akhoza kulemba. Zedi, pafupi 90% a Mateyu, Maliko, Luka ndi Yohane ndi mawu kumene a Mulungu mwini wake Yesu Kristo akulankhula. Totero ngati Mulungu angakhoze kulemba, ngati Mulungu angakhoze kuwerenga, ngati Mulungu angakhoze kulankhula, iye sangathe kuwapangitsa ena kuti achite zomwezo? Kodi iye sananene kwa Mose ndi ndani amamupangitsa munthu kusayankhula, kapena ndi ndani amamupatsa iye kuyankhula? Mulungu analemba Baibulo mwa aneneli, njira yake yochitira izo. Tsopano nthawi iliyonse imene mpingo ufika posokonezeka, ndipo Mulungu anadziwiratu iwo akanadzatero, pakuti iye anadziwiratu zinthu zonse. Chotero iye amakhala naye mneneli wina wake wokonzekeredwa kwa mʼbado umenewo kuti ayitanire osankhidwa ake ndi mawu ake otsimikiziridwa a zizindikiro ndi zodabwitsa ndi kutsimikizira kwa mawu ake, kuwatsimikizira mawu ndi zizindikiro zotsatirapo momwe iye analonjezera. Iye amapereka kutanthauzira kona mneneli mwini wakeyo atatsimikiziridwa kale. Onse kupatula iwo osankhidwa omwe iye watumiziridwako amamuda iye. Tsopano mufufuze nthawi iliyonse ndipo muone ngati uko kuli kulondola kapena ayi. Iwo yokha omwe iye watumiziridwirako. Iye anadza kwa ake omwe, ndipo ake omwe sanamulandire iye ayi, koma onse omwe anamulandira iye, kwa iwo iye anawapatsa mphamvu kuti akhale ana a Mulungu. Zindikirani, palibe kufufuza kulikonse kwa mawu muchochitika chilichonse, ndiponso pa mapeto a mʼbado uliwonse kapena pa chimake kapena mphambano, monga ine ndalalikira pa izo nthawi zambiri. Tayang'anani pa mʼbado wa Nowa, pa chimake chisanachitike chiweruzo. Nchiyani chinachitika? Nowa linali banja lake lokha limene linamukhulupirira bamboyu. Ena onse a iwo anamutsutsa iye, ndipo analiwononga dziko lonse. Mu masiku a Abraham, gulu la Abrahamu lokha ndi limene linakhulupirira, pamene angelo anapita nakalalikira ku Sodom, Loti yekha ndi mkazi wake ndi ana akazi awiri anatulukamo, ndipo mkaziyo anasanduka chulu cha mchere. Mu masiku a Mose, osankhidwa okha a Israeli anatulukamo, ndipo Farao ankamuda iye. Mu masiku a Eliya, chilichonse pafupifupi kupatula amuna 7,000 aliyense wa iwo ankamuda iye fuko lonselo. Mu masiku a Yeremiya bwanji, iwo anaponyera chipatso chosacha pa iye, ndipo anamutcha iye otentheka chifukwa iye anagona mu mbali yake kwa masiku ochuluka chotero ndi mbali inayo, ndipo anatenga zinthu, ndipo anapanga zophiphiritsa. Iwo ankamuda iye. Yesaya mneneri, iye anautsutsa mtundu umeneyo mochuluka kwambiri mpaka iwo anamucheka iye pawiri ndi macheka. Zoona, Yohane Mʼbatizi, iye anali munthu wantchire kumusi kumeneko, wopenga wina wofuula. Onse kupatula ophunzirawo omwe iye anawapereka kwa Yesu Khristu ngati mpingo, ndi zimene zotu Yohane anawapangitsa anthu kukonzekera ndi angati omwe iye anali nawo. Inu mukhoza kuwawerenga iwo pa zala zonse, manja onse, zala zanu, kutuluka kwake omwe Yohane anawapereka kwa Yesu pamene iye anadza. Tsopano nanga bwanji kudza kwake kwa chiwiri? Muganizire zimenezo. Koma pamene okhulupirira Baibulo owona awaona mawu akutsimikizilidwa poyera kwa mbado iwo amawakhulupirira palibe njira yowachotsera iwo kwa iwo kuwakhulupirira iwo iwo amasindikiza ngakhale umboni wawo ndi magazi awo iwo amawakhulupirira iwo ndi pamene zili kwa iwo okonzedweratu iwo ambado wina wake uwo amene amawaona nakhulupirira enawo sangakhoze basi kuwaona iwo iwo achititsidwa khungu tsopano inu mukuti iwo sangakhoze kuwaona iwo tsopano monga Balaamu chifukwa chani Balaamu sankakhoza kuwaona iwo iye adali mneneri wodzozedwa chifukwa chani Farao sankakhoza kuwaona iwo pamene iye anaona dzanja la Mulungu litabwera pansi ndipo nkuchita zozizitsa mmenemo izo zinangowumitsa mtima wake ndikulondola uko chifukwa chani Datani sankakhoza kuwaona iwo mu Yuda mwini wake pomwe apo anali atabwera kupyola mu nyanja yakufa ndipo ankadya mana usiku uliwonse omwe ankagwa mwatsopano ndipo apobe sankakhoza kuwaona iwo chifukwa chani Kora sankawaona iwo chifukwa chani Kayafa sanawaone iwo iye anali wamkulu wachipembezo cha dziko la pansi pa nthawi imeneyo chifukwa chani iye sanawaone kuti ameneyo anali mesiya chifukwa chani Yudasi sanawaone iwo Yudasi anali pomwepo ndi iwo kumayenda ndi iwo kumachita zozizitsa ndi iwo koma mawu ankayenera kuti akwaniritsidwe Baibulo limati iwo analeledwa kuti adzatenge malo amenewo iwo analeledwa kwa cholinga chimenecho izo nzoona Aroma 8 amanena choncho tsopano okhulupirira akhoza kwaona mawu akupangidwa tupi mukambado kawo Mulungu akulankhula tsopano okhulupirira ona enieni awo zikwi 7 awo kapena kodi iwo anali 700 mu masiku a Eliya 7,000 ndiko kulondola mu masiku a Eliya analipo anthu 7,000 pabafupi mamiliyoni awiri kapena atatu omwe anawaona kuti iwo anali olondola osatingakhale ka 100 ka anthu nkomwe koma iwo anaona kuti iwo anali olondola iwo anamuona Mulungu akuonetseredwa wamasiye wakale uja yemwe Elisha anatumizidwako iye anapita kuti akatenge tinkhuni tija kuti akapange mkate ndi wongokwanira basi kuti adzipangire iye mkate ndi mwana wake ndiyeno afe koma penyani Eliya iye anati ndipangire ine umodzi choyamba chifukwa pakuti atero Ambuye mtsuko sudzatha ndipo ngakhale msupa sidzawuma mpaka tsiku lomwe Ambuye Mulungu ati adzatumize mvula pa dziko lapansi mopanda funso iye anawuyamba apo pomwe kuti akapange mkate ndipo anakawupereka iwo kwa iye anati panga wanga poyamba ndiyeno upite ukapange wina wa iwe ndi mwana wako pakuti iye anamumva bambo uyo ndipo anayang'ana pa iye iye anali mbewu yokonzedweratu ochuluka iwo ankati chabweranso chidempete chokalamba chija Mulungu watitemberera ife chifukwa cha iye kumbukirani Eliya atati iwe ndiwe yemwe ukuvutitsa Israeli iye anati iwe ndiwe yemwe ukuvutitsa Israeli mukuona yemwe Mulungu mawu a yemwe iye anali kuwatsimikizira mawu ake omwe tsopano Baibulo limati iwo analeledwa kwa cholinga ichi koma pamene wosakhulupirira koma tsopano pamene okhulupirira ona akhoza kuwaona mawu a mbado umenewo akupangidwa thupi Mulungu akulankhula kupyolera mu milomo ya mnofu ndiyeno nkumachita ndendende zomwe iye anati iye akanadzachita izo zimachikhazikitsa icho tsopano muzipenya zonse za izo musamapenye zizindikiro ngati inu mupenya zizindikiro inu mupusitsidwa motsimikiza basi monga dziko aneneli abodza aziuka ndipo azisonyeza zizindikiro ndi zodabwitsa zomwe ziti ziziwanyenga osankhidwa ngati kukanakhala kotheka penyani mawu tayang'anani pa ansembe awa aneneli awa mneneli wa chihebri atayima pamenepo Zedekiya ali ndi nyanga zazikulu ziwiri ndipo akuti ine ndine mneneli odzozedwa wa Mulungu izoona ine ndili nawo 399 pomwe pano ali ndi ine ndipo mzimu woyera pa ife ukutsimikizira ndikumati dziko limenelo ndi lathu tiye tipite ndipo tikalitenge ilo ndipo ndi nyanga izi Ahabu, inu mukamukanga ndani kunchotsa pamalowo, chifukwa Mulungu anatipatsa ife malowo. Mpenyeni munthu wachipembedzo uja, munthu wabwino. Yehosafati anati, kodi inu mulibe mmodzi winanso? Mmodzi winanso, apo pali 400 akugwirizana. Iye anati, inde, alipo mmodzi winanso kuno, koma ine ndimadana naye. Anati, iye nthawi zonse amatizazira tonse ife, ndikumatuza ife kuti ndife ochimwa kwa kukulu ndi chilichonse. Anati, ine ndimadana naye iye. Iye ndi Mikaya mwana wa Imla. Iye anati, oh, musalole kuti mfumu inene choncho. Pitani mukamuitane iye, ndipo tiye ntimve zomwe iye amanena. Yotero, iwo anamubweretsa iye kumusi uko. Iye anati, ndipatseni ine usiku uno, ndipo ine ndi wana chimene Ambuye anganene pa izo. Ahabu anati, ine ndikukuchenjeza iwe, usati unduze ine kanthu kena koma choonadi. Ndipo bambo anabwelapo anati, tsopano ngati iwe ukufuna kuti ubwelele muchiyanjano chabwino, ukangonena monga ena onsewo. Mikaya anati, ine ndingonena basi, monga mume Mulungu atanenele. Mwaona. Mala otsatira, iwa anatuluka, mafumu anavala minjiro yao, anakala kuchipata, onse apa mwamba, nenele ataima pamenepo anati, tsopano, wote ntheka iwe, iwe ukuti chiani pa izi. Anati, zipitani uko. Anati, koma ine ndinaona Israeli, ata mwazikana monga nkosa zopanda mbusa. Iye anatenga dzanja lake, ndipo anamubwanyula iye pakamwa. Neneli kumubwanyula neneli pakamwa. Sopano, aneneli onse odzozedwao, ata ima pamenepo, analosela. 400 kututsana ndi mmodzi, izo zinkaoneka za mphamvu kwambiri. Sopano munyinji wa upo, tawi zonse simumakala chitetezo. Simatengera pamalo omwe iwo ali, mne iwo akuchitira upo, chomwe upo wao uli. Panalibe chitetezo hapo kwa mfumu, kwa iye anatenga unyinji umeneo kuti upo wao unalolondola. Kwa mangati iye akanangota ime, ndikutembe nuzira mbuyo mpukutu, ndikuyanga na chumene Elia anali atango chinena. Iye, Mikaya saka nakoza kunena chili chonse, iye sana dziwe, pamene mwina Mulungu anamukulukira iye chifukwa cha izo. Koma po yamba, pokala neneli, iye anapita kwa Mulungu kuti akapeza chimene Mulungu ananena. Ndipo iye anakapeza chimene Mulungu ananena. Iye anati, ine ndinamuona Mulungu, atakala pampando wa chifumu, ndipo iye anati, anali ndi aphungu ake onse akumwamba, atasonkhana momuzungulira iye. Anati, ndindani yemwe ife, tinga mutenge kuti apite pansipo, ndi kukamupangitsa Ahabu kuti abwere kuno, kuti ife tikonze mwanjira ina, kukwaniritsa uneneli umene unapangidwa pa iye. Mukuona uneneli, Elia anali atanena kale, agaru azanyambita magazi ako. Ndipo chotero, iye anati, anaona nzimu wabodza ukupita mwamba kuchokera pansi, unakwera, unabwera mwamba pamaso pa iye, unati, ine ndipita pansi, ndipo ndikalowa mwa aneneli ake, aneneli Ahabu, ndipo ndikawapangitsa iwo kuti anenele zabodza. Tsopano, Mulungu ankadziwa kuti amuna aja analewo dzikweza kwambiri, ndiwo dzaza kwambiri, ndi ziphunzitso zachipembedzo, mwakuti iwo ankaganiza kuti anali ndi china chilichonse molondola. Iwo sankazindikira mawu a olalo. Chotero Mulungu anati, iwe ukapambana, zipita pansi. Ndipo pamene Mikaya ananena zimenezo, izo zinawapangitsa iwo kulosera pansi pa mzimu oyipa. Iwo bwenzi atachotsa chozikira kulamya, kapena akanaizimitsa wailesi, kapena akanachita chilichonse. Iwo atamva icho chikubwera mowatsutsa iwo. Anayimirirapo ndipo anaenda natuluka. Koma, penyani chomwe chinachitika. Sopano, Mikaya anachita kufufuza masomphenya ake ndi mawu olembedwa. Chotero iye anadziwa. Iye anati, pamene ine ndizibwera, mudzakamuike munthu ameneyo mundende, muzikampasa iye madzi achisoni ndi mkate wachisoni. Pamene ine ndikabwererako, ine ndidzathana naye iye. Iye anati, ngati inu muti mukabwerere konse, Mulungu sana yankhule ndi ine. Ndipamene iye amadziwa kuti masomphenya ake ndi ndendende ndi mawu aliwonse aola limenelo. Iyo inali nthawi ya Ahabu. Mbale! Mulungu! Lino ndi ola ndi nthawi ya kuitana kuti tituluke mu Babylon. Wala kwa madzulo kulipano. Zienda ni mukwala pamene kudakali kuwala. Zindikirani, okulupilira anawaona mau, akuonetseledwa, ndipo anawakulupilira iwo. Yesu anati, nkosa zanga limalidziwa liulanga, mauanga, zizindikiro zanga zambado. Waboza, iwo sadzamutsatira. Tsopano tientifike kunkhani yathu chifukwa ine ndikuona kuti ine ndikupita kutali. Ine ndikufuna kuti nditsimikizire pa nzere wa pempero uwo mochuluka. Tientibwerere kunkhani tsopano yomwe tili kuyilingalira pano kwa miniti. Chabwino izo zidzachitika kachiwiri monga izo nthawi zonse zimachitira mwachizolowezi. Mulungu anatumiza mneneli wake Yohane monga mau ake anali atanena. Analonjeza mu Malaki 3. Taonani, ine ndidzatumiza mtumiki wanga patsogolo pa nkhope yanga kuti adzakonzeketsere njira. Yohane anachitira umboni chinthu chomwecho. Ndipo ife tikupeza naponso mu Yesaya 43 kuti Yesaya anati padzakhala liwu la mneneli wina wofuula mu chipululu. Konzani njira ya Ambuye, maona. Maulosi onse awo ndipo taonani zindikirani mwansanga lemba linamuzindikilitsa iye. Pamene iwo anati ndiwe ndani, kodi ndiwe Mesiya? Iye anati sindine ayi. Kodi ndiwe Yeremiya aneneli kapena mmodzi wa iwo? Iye anati sine ayi. Koma ine ndine liwu la mmodzi wofuula mu chipululu, monga atelo mneneli Yesaya. Inu mukuganiza kuti iwo akanazikhulupirira zimenezo? Ayi bwana. Chifukwa iye sanabwere kudzera mu mpingo wawo. Iye sanali wakwawo. Mwaona iye anapita ku chipululu pa usinku wa zaka 9 ndipo anachokako ali sate. Utenga wake unali waukulu kwambiri kuti apite kudzera mu sukulu ya za Mulungu. Iye anali mmodzi woti amuonetsere Mesiya. Ndipo aliyense akanati azimukokera iye mbali iyi ndi mbali iyo. Ndipo Mulungu anamutumiza iye ku chipululu itachitika imfa ya abambo ake Zakariya. Ndipo iye anali wansembe, koma iye sanatsatire konse nzere wa abambo ake, chifukwa aneneli samabwera kuchokera mu zinthu zoterozo monga izo. Iwo amabwera kuchokera ku maiko ovuta. Chipululu, palibe munthu yemwe amadziwa kumene iwo amachokera, kapena momwe iwo amaukira poonekera, kapena ina iliyonse ya mbiri yakale yawo. Iwo amangotulukirapo ndi kulalikira mawu, ndipo Mulungu amangowachotsapo iwo, ndipo amapita kutali. Amautsutsa mbado umenewo, ndipo amasunthirabe ku mawu ake, kumayembekezera tsiku lalikulu. Mpingo sunamukhulupirire iye, chifukwa iye sankadziwika kwa iwo. Iwo analibe umboni wakudzozedwa kwake pa mabuku awo, chotero choncho iwo anamukana iye. Maona, iwo sana wakhulupirire mawu otsimikiziridwa a Mulungu mwachimvekere. Chilembo ndi chilembo, mukuona. Malaki 3, malemba awiri oti amutsimikizire iye. Malaki 3 ndi Yesaya 43. Maona, malemba onse awo ankayankhula za munthu wakudza kuti adzakonze njira ya Ambuye. Iye anakwaniritsa mafotokozedwe aliwonse a izo. Iye anali woti adzakhale mneneli. Ine ndidzatumiza kwa inu Elisha. Ndipo apo iye anali mwa njira yolimba iliyonse. Taonani momwe khalidwe lake linagwirizanira ndi Eliya. Eliya anali munthu wa ku chipululu, chomwe chonso anali Yohane wokhala kunja. Iye sanali munthu wosalala, iye anali munthu wokhakhala. Zindikirani kachiwiri, Eliya anali wodana ndi akazi. Iye anamuuza Yezebeli zonse za utoto zake, ndipo kuti ayambirepo ndi kulekezerapo, chomwe chonso anali Yohane. Yezebeli anayesera kuti amuphe Eliya, analumbira pa milungu yake kuti akanawudula mutu wake pa iye, chomwe anachitanso Herodia. Maona? Nthawi zonse muziuyang'ana uthenga wawo, muziyang'ana zomwe iwo anazichita. Tsopano, ife tikupeza kuti ngati iwo akanata yang'ane mbuyo ndi kuona chimene Baibulo linanena ndi kuyang'ana chikhalidwe cha munthuyo ndi momwe iye analili wangwiro mu nthawi ndi malemba ndi chilichonse, iwo akanayenera kudziwa kuti uyo anali iye. Pafupi teka la dazeni anadziwa zimenezo, ndiko kulondola. Osapitilira teka la dazeni anazizindikira izo. Iwo anapita kuti akamumvetsere iye. koma iwo sama kulupilira izo. Mwaona chifukwa iwo sana kulupilire kuzindikiritsidwa kwa uneneli mu ola lawo. Zindikirani, iwo anamuseka iye, kumamucha iye, wokuwa wina, wakutengo, wotenteka, wosapunzira, wopanda mapunziro, uyu sindiye, ntengeni, tenga, bweletsa, zina zotero. Makizowa wezi, iwo amamuweluza iye, ndi kupunzira kwake. Iwo amamuweluza iye, ndi galama yake, mwomwe iye, anali kuvalira, iye, anali ndi chiduswa, cha chikopa, cha nkosa, amamuzungulira iye, ndipo atavala lamba, wa chikopa, cha ngamira. Iye, anali yense, wa manyenje. Akuenda madzi, opanda mpingo, opanda guwa, opanda chianjano. Iwo saka nakoza kuzila ndila zimenezo. Iwo anali akupembeza mulungu wa ndziko. Mwaona. Ine sindi kutandauza kuti ndinene tsopano kuti kulibe aneneli abodza amene amabwerapo. Monga yambre ndiyane. Koma momwe inu mumafunira kumachitira ndi kuti mudzifufuza utenga wapachiyambiwo ndi mawu. Ndiye inu muzipeza izo. Mbado omwe izo zilimo. Izo omwe zinanenedwera kwa mbado omenewo. Ndiye uneneli wa Yohane unatsimikizilidwa mudongosolo lake la Mulungu. Penyani ungwiro wake. Baibulo linati mau ambuye amadza kwa neneli. Ndipo Yesu anali mau. Ndipo Yohane anali kunenela za kudza kwa mau kuti akwaniritsidwe. Ndipo Yesu mau anadza kwa neneli madzi. Oh, zokongo la bwanji. Kusalepera kwake mukuona. Mau anali chinthu chosowa mutsiku limenelo. Apa pakudza neneli akuti, ine, dine liu la mau. Iwa anati, kodi ife tichite chiani? Anati, ine sindiloenela kutindi masule nsapato zake. Koma alipo mmozi wa ima pakati panu pena pake, iya atakala mmozi emwe ati atzaku batize ni inu ndi nzimo yela ndi moto. Choko pizira chake chili mzanja lake, ndipo iye adzaele tabino wino duale lake, ndikuocha mungu ndi moto osa zimitsika kutengira njele kunkokwe. O neneli wakeyo, Yesu anati, sipanayambe pakala muntu, obadwa mwankazi wankulu, monga iye mpaka tsiku limenelo. O mpamvu zakezo, mwomwe iye ankadziwira, pamine iye anali ataima. Iye ankadziwa ndendende, iye anamva kuchokera kwa Mulungu. Ndipo izo zinali chimodzi-modzi ndi mau. Kotero, iye sama-samala, zimene anthu ankanena. Iye analalikira iwo, ndipo analosera iwo muli monse. Ndipo penyani, pamene munthu aima, ndicho mwachili chonadi, ndiye Mulungu amakhala wokakamizidwa kuti amutsimikizire munthu ameneyo kukhala chonadi. Pamene Mose anabwera kumeneko mu Igupto, ndipo anati, ine ndinali kuchipululu kutaliko, ndipo ine ndinaona ntengo uli kuyaka, ndipo iwo suna nyekepo. Ine ndinapita mpaka kuntengo, ndipo pamene ine ndinatero, apo panali lawi la moto lalikulu, litapachikika mmenemo. Ndipo liu linati, ine ndine yemwe ndiri. Ndipo iye ananduza ine, kuti nditenge ndodo iyi, ndikubwera kunoko, ndikumadza chita zozizitsa izi. Ndipo Mulungu azitsimikizira mau ake. Anatamba sula ndodo yake, pamene po panadza utitiri, ndi nchenche, ndi ndima, ndi zina zotero. Ndiyeno, kuti amutsimikizira neneli ameneyo, iye anabweletsa okulupira mbuyo, mpaka kupiliro, ndipo Mulungu anabwela pansi mulawila moto lomwelo, papiliro mwelo, ndipo anatsimikizira kuti zimenezo zinali zolondola. Sopano taonani, zomwe iye wachita mutsiku lino. Ndende. Sopano, mau amadza kwa neneli, ndipo amamutsimikizira iyeyo, kuti ndi munthu woona. Munthu yemweyo amene malemba anati, iye akanadza kala ali, mwansanga tsopano. Koma kachiwiri, Yesu anadza mwamaonekedwe osiyana ndi kutanthauzira kwawo kopangidwa ndi anthu kwa uneneli. Munthu anali atatanthauzira zomwe zikanati zidzakhale. Ndithudi, Archpresbyteria amaganiza kuti ziyenera kukhala kwa iwo. Penyani, pamene Mulungu akuchita chilichonse, penyani, bunga lina lililonse limauka ndi China. Eya, nthawi zonse zakhala zili mwa njira imeneyo. Iwo anali nawo ayambre ndi ayane kulikonse. Zindikirani, iwo ankanena gawo la mauwo, koma molingana ndi mau a neneli, lemba lililonse. Iwo anaziponya izo kachiwiri, mwachizolowezi anamucha iye wambwebwe, yelekezi, Belzebule ndipo ankati iye akudzipanga yekha Mulungu. Pamene iwo ankayenera kuti adziwe mwa Bible lawo lomwe kuti iye anali Mulungu. Zindikirani, iye analoseledwa ndi Yesaya, Yesaya 9:6 anati, dzina lake azidzatchedwa Mulungu wamphamvu zonse, Atate wosatha. Sipadzakhala Atate enanso pambuyo pake, chifukwa iye anali Atate woyamba pachiyambi, iye ali Atate ekhayo, anati, inu musadzamutche munthu wina aliyense wa pa dziko lino Atate nkomwe pambuyo pake. Iye ali Mulungu wamphamvu zonse, ndi Atate wosatha, wa uphungu, kalonga wa mtendere, ndi tudi. Tsopano iwo anali atachita kwa iye zomwe aneneli onse anazindandika kuti iwo akanati adzazichite, basi momwe iwo akuchitira mu mbado wa Laodikaya unomwe, kumuyika iye kunja kwa mpingo, akhungu, amaliseche, ndipo sakudziwa izo. Basi zomwe mneneli ananena, mneneli wa Baibulo. Ochititsidwa khungu ndi miyambo ya anthu, iwo anamuyika iye panja, mawu kuwatulutsa mu mipingo yawo mwachizolowezi, monga zinaneneredwera kwa iwo. Zindikirani tsopano, mwansanga tsopano, musaphonye izi tsopano, nkhani yake ndi iyi. Momwe Yesu anadzipangira iye yekha kudziwika kwa ophunzira awiri awa kuti iye anali Mesiya wawo. Tsopano, maso onse, mbali ino, ndi kunja mu dziko, musaphonye izi tsopano. Ife tayesera kukuwuzani inu kuti Baibulo ndi mawu a Mulungu analembedwa ndi Mulungu mwini wake kupyolera mu milomo ndi uchipangizo wa munthu. Mulungu akhoza kulemba mwini wake. Mulungu akhoza kuyankhula mwini wake. Mulungu akhoza kuchita zimene iye akufuna kuchita. Koma iye anamusankha munthu kuti azichita zimenezo, chifukwa munthu yemwe anazilemba izo ali gawo la Mulungu. Chotero Mulungu analemba Baibulo. Amunawo sankadziwa mkomwe zomwe iwo anali kuzilemba mwakuganiza kwawo kwawo kwa umunthu. Iwo mwina ankatsutsana ndi iwo, koma iwo analemba iwo. Iwo sakanakhoza. Baibulo limati anthu akale pamene iwo anali kusunthidwa ndi mzimu woyera, Mulungu ankasuntha manja awo, ankasuntha maso awo mwa masomphenya. Iwo sakanakhoza kunena kanthu kena, koma zomwe iwo anali kuziyang'anapo, iwo sankakhoza kuyankhula kanthu kena, chifukwa iye anali ndi ulamuliro wa thunthu pa lilime, chala, chiwalo chilichonse cha thupi chinali mukusuntha kwa thunthu ndi Mulungu. Palibe zodabwitsa, Baibulo limati iwo anali a Mulungu. Iwo anali gawo la Mulungu. Iye anali chidzalo cha Mulungu. Zindikirani momwe Yesu mawu anapangira ophunzira awiri osweka mtima awa kudziwa kuti iye anali Mesiya wawo. Mesiya, mawu olonjezedwa. Zindikirani zomwe iye anachita. Iye anazitengera ku uneneli. Zindikirani. Opusa, ochedwa kukulupilira zonse zomwe aneneli analemba, tsopano iye sananene konse, chabwino, chiyani, kodi mpingo ukuti chiyani pa izi? Iwo anamupatsa iye nkhaniyo, iwo ankadziwa zochitika zonse zomwe zinachitika, iwo onse anali achisoni, iwo anayamba kumuuza iye, kodi ndinu mlendo basi kuno, kapena inu simukudziwa zomwe zachitika mu Yerusalemu? Iye anati, zinthu zitizo. Ngati kuti iye samadziwa. Maona iye amachita zinthu nthawi zina kungoti aone zomwe inu muchite nazo izo. Mukuona anati zinthu zitizo. Anali ndani ameneyo? Nchiani chinachitika? Kodi ndinu mlendo chabe? Ndipo anali akuyankhula naye kumene munthu yemwe iwo anakhala naye kwa zaka zitatu ndi theka. Ndipo samamudziwa iye. Zinthu zitizo. Chachitika ndi chiani? Chabwino iwo anati Yesu wa ku Nazareti, yemwe anali mneneli, mulibe kukayikira mu malingaliro mwathu, iye anali wamphamvu mu mawu ndi zochita pamaso pa anthu onse. Ife tinamuona iye akuchita zinthu zomwe iye anazindikisidwa nazo ngati mneneli wa Mulungu kwa mbado uno. Ife tikuzidziwa zimenezo. Ndipo ife timakhulupirira kuti iye akanakhala ali momboli, kuti iye akanati adzawombole Israeli. Ye iye anatembenuka ndipo anati, inu opusa, ochedwa mu mtima kukhulupirira zonse zomwe aneneli ananena za iye, kuti sizikanati zidzachitike. Mwaona? Muone niye tsopano akubwerera kuuneneri. Ndi chidzudzulo bwanji kwa okhulupirira. Ankadzi nenera kuti iwo ankamukhulupirira iye. Mukuona mmene iye anafikira papunziroro, iye sanangofika poera pomwe ndi kuti ine ndine mesiya wanu. Iye akanakhoza kuchita zimenezo pakuti iye anali. Koma zindikirani, iye anazizindikiritsa yekha mu mawu, ndiye iwo akanadziwa. Ngati iye akanati anene zimenezo, iye akanakhoza kunena izo, ndipo izo sizikanakhoza kukhala chomwecho. Koma pamene iye anapita, ndikuyamba kumayankhula pa zonse aneneri ananena za iye, ndipo iwo anaziona izo, ndiye iwo akanakhoza kudziwa mwaokha, ngati iwo anali ana a Mulungu. Koma anayitanira chelu chawo kuzomwe aneneri anali atanena ndi kuti aziyang'anire mu nthawi yomwe Mesiya mbado wake ukanati udzaonetseredwe. Iye monga Yohane analola mawu Baibulo lizindikiritse uthenga wawo. Neneri wona aliyense akanachita zimenezo. Iye sanabwere apo ndi kuti ine ndine iye, ine ndine. Uyo si neneri wona wa Mulungu, mwaona? Koma iye anati, mubwerere mmalemba, mwaona? Iye samalephera konse njira yake yochitira izo, mwaona? Iye anati, ife tikumudziwa Mose, iye anati, ngati inu mukanamudziwa Mose, inu mukanandidziwa ine. Iye anati, Mose analemba za ine, anati, fufuzani lemba, mwaiwo inu mukuganiza, inu mumakala nawo moyo wa muyaya. Ndipo lemba ndilomwe limachitira umboni za ine. Mupite ndikukayang'ana mulemba ndikukaona izo. Pano iye samasintha konse njira yake yochitira izo. Sana sinthe konse. Iye sangakonze konse kusintha. Chifukwa iye ndi Mulungu osasintha. Mwaona? Zindikirani, iye anapita mbuyo momwe kwa opunzira awiri awa, Kleopa ndi bwenzi lake, pa ulendo wake mawu. Ndipo anati, anazitengera kumalemba kwa iwo anati, chifukwa chani inu muli opusa kwambiri, pa kusakhulupirira kuti mawu aliwonse anene analemba, okudza Mesiya, anayenera kuti akwaniritsidwe. Oh, tsiku lakelo. Yohane anachita chinthu chomwecho. Fufuzani malemba, muyang'ane mbuyo, anati, padzakhala pali liwu la mmodzi ofula muchipululu. Kodi ine ndinachokera kuti, mwaona? Ndizo, izo zikanapangitsa izo kumveka kwa iwo, London. Ziyenera kupangitsa izo kumveka lero. Chinthu chimene ife tikuchiona mzimu woyera ukuchichita. Iye ananenapo, fufuzani malemba, ndipo ife, iye akufuna kuti ife tizichita izo lero. Zindikirani, iye anayambira ndi uneneri wa Mose, Baibulo linati, iye kuyambira ndi Mose, ndi aneneri onse, koma iye anayamba ndi Mose. Neneri anatero Mose, Ambuye Mulungu wanu adzaukisa pakati pa inu anthu, pakati pa anthu, Ambuye Mulungu adzadzutsa neneri. Tsopano, iye mwina anati, Kleopa, ndi nzako pano, kodi Mose sana nene kuti masiku ano, Ambuye Mulungu akanadzadzusa neneri, ndipo munthu uyu, yemwe iwo anamupachika, kodi iye anakwaniritsa chiyeneletso chimenecho. Tsopano, Mose ananeneratu izi, ndipo tsopano inu simunakhale naye neneri kwa mazana ndi mazana azaka, ndipo pano munthu uyu wauka. Ndipo kodi wotsogolera wa munthu uyu munati anali ndani? Mukumva izi? Ndipo aneneri onse ananena za iye, za mbado wake, iye analankhula ndi iwo. Izo zedi zikanakhala zokondweretsa kuti umumvetsere iye. Kodi inu simukanakonda kuti mumumve iye? Ine ndikanakhumba kuti ndimumve iye, kumumva iye. Zomwe iye ananena, kuti aneneri ananena za iye mwini. Koma iye sananene konse kuti uyo anali iye. Iye anangwasonyeza iwo mwa uneneri. Iye anangoti, neneri anati, zikanati zidzachitike. Tiye ntingobwelera mbuyo maminiti pang'ono, ndipo tsopano tiye ntimvetsere kwa mawu akubwelezedwa mowerenga kuchokera kwa iye mwini. Penyani pano, mawu iwo eni akubweleza mawu a iye mwini. Mawu iwo eni akubweleza mawu. Aiye mwini, osati kwauza iwo kuti iye anali ameneyo, koma kungwalola mawu aziyankhulire okha, ndiye iwo anadziwa yemwe iye anali. Lemba la mau, ubweleza maumu, maumu tupi, ubweleza mau olembedwa, okala atasimikiziridwa kwa tuntu, ndiye mwini. Taona ni pano. Sopano, tie ntimfetsele kwa iye, akubweleza. Motani, sopano ifeti kudziwa kuti iwo onse anauzidwa zodzachitika mochedwa, ndizo zakupachikidwa, ndiza nkhani ya chiukitsiro, manda, monga ife tango iwerenga. Sopano iye akupita molunjika kwa mau au neneli wa iye mwini. Sopano tieni tingolingalira kuti iye ananena izi. Iye ananena zochuluka kwambiri kuposa izi. Koma penyani, tieni tinene iye, timumve iye akuti, tembenu zirani ku Zakariya 11:12. Ndipo kodi sana li Mesiya, wote adzagulitsidwe malingana ndi neneli kwa zidutswa sate za siliva. Inu mwangonena kuti munthu uyu anagulitsidwa kwa zidutswa sate za siliva. Tembenuzirani chaku inu mukwamvetsa malemba ameneo, Zakariya 11:12. Yeno iye anati, kodi inu munazindikira zomwe David ananena mu Masalimo, Salimo 41:9, iye anaperekedwa ndi abwenzi ake. Ndiyeno kachiwili mu Zakariya 13:7, iye anasiidwa ndi akupunzira ake. Ndipo mu Masalimo 35:11, anatsutsidwa ndi mboni zabodza. Inu mwangonena kuti iye anali. Yesaya 53:7, iye anali wosayankhula pamaso pa omutsutsa ake. Yesaya 56, iwo anankwapula iye. Neneli anatero. Masalimo 22, iye anali watadzalira pantanda, Mulungu wanga, Mulungu wanga, chifukwa chani inu mwandisiya ine. Kodi iye anazichita izo dzana madzulo? Masalimo 22:18, zovala zake zinagawanidwa pakati pa iwo. Kodi iwo anachita zimenezo? Ndipo Masalimo 22:7-8, ananyozedwa ndi adani ake. Mpingo. Masalimo 22:2, panalibe fupa mutupi lake loti liswedwe, koma iwo analasa manja anga ndi mapazi anga, iye anatero. Atagwirizira manja ake kumbuyo kwake mosakaika panthawiyo. Yesaya 53:12 anati, iye adzafa pakati pa mbanda. Yesaya 53:9 anati, iye anayikidwa limodzi ndi olemera. Masalimo 16:10 anati, Ines ndidzasiya moyo wake mugehena, ngakhalenso Ines ndidzalola mmodzi woyera wanga aone chivundi. Ndipo kodi sanali Malaki 3 wotsogolera kudza kwa munthu uyu? Oh, ine ndikadakonda kumumva iye akubweleza zimenezo. Tayang'anani pa mauneneli. Zindikirani ndiye zoyimira zonse zomwe iye akanati anadutsamo. Za Isaki mu Genesis 22, momwe Mulungu anachitiratu mwanthunzi Isaki, momwe atate Abraham anamutenga mwana wake emwe atanyamula nkhuni kukwera phiri, ndipo anakamupereka mwana wake emwe. Izo zinali tsopano kuyamba kulowelera mwa iwo. Iye anali atawauza iwo kuti anali wopusa chifukwa chosayang'ana pa uneneli wa tsiku limenelo. Ndipo tsopano izo zinayamba kulowelera, anayamba kuona kukwaniritsidwa kwa izi zonse zomwe zinali zitachitika mu masiku angapo apitawo, mu zaka ziwiri kapena zitatu zapitazo, uneneli wotsimikiziridwa wa mbadowo. Panali apo pamene iwo anadziwa kuti nzawo wopachikidwa Yesu anali atakwaniritsa mawu aliwonse a izi. Oh, panali apo pamene iwo anadziwa kuti munthuyo anali Mesiya uja, kuti iye ayenera kuti auke kwa akufa. Manda sakanakhoza kumugwira iye, ine sindidzalowa woyera wanga kuti aone chivundi. Palibe mawu amodzi au neneli omwe angakhoze kulephera konse. Ndipo iye anaukadi. Ndiye atumiki aja kumanda mauno anali kulondola. Iye wauka kwa akufa. Iye alindi moyo. Iye ndi Mesiya uja. Chifukwa. Musalephere izi. Zochita zake. Utumiki wake ndi chilichonse. Chuma iye anachita. Zatsimikiziridwa ndendende mawu omwe neneli anati akanadzachitika kwa tsiku lino. Izo zachitika. Ndiye iwo anadziwa kuti uyo analiye nzawo pachikidwa Yesu yemwe anali atachita izo. Nzosadabwitsa kuti mitima yawo inkatentha mkati mwawo pamene iye anali kuyankhula ndi iwo. Tsopano iwo anali atayenda mayilosi 6 ndipo iyo inkaoneka ngati nthawi yayifupi. Ndipo pano pali chinthu china chomwe iwo anali atachita. Inu mukudziwa, iwo anali atamva ulaliki wa maola 6 pa uneneri kukhala utatsimikizilidwa. Ndizomwe iye anali kuyankhula nawo iwo munjira muja. Basi mwansanga pamene iwo anayamba kupita ndi nsewu, iye anapatukira umo chifukwa iye anali uko komwe ku Yerusalemu. Maola 6 mochedwa kenako, mastadia 60, iwo anali ali pa nsewu omwewo, mayilosi 6 wa ku Emau. Ndicho chomwe icho chili. Ndipo iye anali atalalikira uneneli wotsimikizilidwa kwa maola 6. Musandiweruze ine pawanga wa firi uwu, ndiye mukuona mwaona. Koma zindikirani, iwe anali atalalikira iye, iwe anali atamva ulaliki wa maola 6 pa uneneli kukhala utatsimikizilidwa, utazindikiritsidwa. Tsopano kunali kukuyandikira cha munthawi ya madzulo. Inu mukudziwa iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Panali apo pamene anatsegula maso awo kuti adziwe kuti Ahebri 13:8 iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Pa nthawi ya madzulo zochitika zimamveka bwino ndi uneneli. Zomwe zikuchitika mu ola la makonoli zikhoza kuzindikiritsidwa mopweka ngati inu mutangokhulupirira uneneli wa olali. Inde opusa, ochedwa kumvetsa, ochedwa kukhulupirira, inu mumangopitiriza kulingalira pa izi kuti mukhulupirire zonse zomwe aneneli ananena za Mesiya. Kodi izo sizikanati zichitike? Tsopano iye anafufuza msonga izi mbuyo monse ndi kusonyeza zomwe mneneli ananena kuti zikanati zidzachitike. Ye iwo anayamba kumvetsa. Chotero iye anati anachita ngati kuti iye ankati azipitilira. Iwo anamukonda munthuyu. Iwo anati inu mwatipatsa ife china chake. Ife sitimaganiza konse izo. Iye ali wamoyo kwina kwake. Iwo anali akulankhula ndi iye. Samadziwa zimenezo. Chotero iye ndipo mosakaika iye anayangana pa iwo mwachisoni. Ndipo iye anayamba kuyenda mopitilira. Koma iye anali kuyembekezera kuti iwo amuitanire iye. Icho chimene iye akuyembekezera usiku uno kuti inu mumuitanire iye. Zindikirani, pamene ophunzira awo anamuitanira iye umo kuchiyanjano chawo kuzungulira gome, panali apo pamene iye anachita china chake chimodzi-modzi monga iye anachita kusanachitike kupachikidwa kwake. Ndipo maso awo anatseguka. Iwo anadziwa khalidwe lake, kachitidwe kake. Iwo anadziwa zomwe iye ankachita. Ndipo iye anazichita izo apo chimodzi-modzi monga iye ankachitira poyamba. Ndipo iwo anati, ndiyeyu! Ndipo mwansanga iwo anauka kuti afuule zimenezo. Ndipo iye anasowapo. Ndipo pamene iwo anatenga maola 6 kuti amvele kwa ulalikuwu, mwina maminiti 20, iwo anali obepukidwa pa mapazi, akubwelera kuti akawauze onse a iwo. Iye wauka ndithudi, iye ali wamoyo kwenikweni. Abwenzi, uku ndi kukwaniritsidwa kwa Malaki 4, Luka oyera 17, Yohane oyera 15, ochuluka kwambiri, chivumbulutso 10, mauneneli ochuluka kwambiri omwe akhoza kuzikidwa ndendende mpaka kutsiku lino. Ndiponso mu buku la Maliko ndi Mateyu, pamene iye anati zizindikiro zazikulu izi zodabwitsa zizaonekera mu mlengalenga. Ndipo anthu akuzitcha izo mbale zowuluka, zikhoza kusowapo ndi mphamvu ndi liwiro la lingaliro, luntha lomwe likhoza kubweramo. Iye akhoza kulemba, iye akhoza kuyankhula, iye akhoza kuchita china chilichonse chimene iye akufuna kuchichita. Lawi la moto lalikulu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndi zizindikiro kumabwera pa dziko lapansi. Mapiramidi autsi akukwera mu mlengalenga patali pamwamba pakumene sikungakhoze kukhala chinyezi ngakhale kanthu mayilosi 7 mmwamba. ananeneratu chaka ndi theka izo zisanachitike kuti izo zizakhala mwanjira imeneyo. Ndiye chitembenuzeni chithunzicho ndi kuona yemwe ali kuyang'ana pansi. Palibe mawu amodzi omwe anayamba alepherapo omwe ananenedwa, ndipo pano pali mawu olembedwa a Mulungu akutsimikizira kuti ndi choonadi. Ndipo ndi nthawi ya madzulo kachiwiri. Ine ndikudabwa ngati iye angabwere mwachisomo usiku uno, ndikudzachita china chake tsopano monga iye ankachitira kumbuyo uko. Tiye ndipemphere ndikumufunsa iye. Zochitika zimamveka bwino ndi uneneri otsimikiziridwa. Mulungu wamphamvu zonse, tithandizeni ife. Tithandizeni ife wokondedwa Mulungu kuti timvetse. Kuti timvetse zinthu zomwe ife tiyenera kuti tizidziwe kumvetsa mawu anu. Ndipo tsopano Ambuye, ife tamvapo maulaliki tsopano kwa pafupi zaka 2000 zolembedwa za mabuku. Ndipo mumasiku otsilizano pano izo zazembera mbuyo momwe kachiwiri, ndipo tsopano kuli kuyandikira nthawi ya madzulo. A Methodist, a Baptist, a Presbyteria ndi ochuluka aiwo kutsika kupyola mumbado akhala akulankhula nanu inu, ndipo mwina munjira chabe ya tsiku lalikulu ili lomwe silinakhale lili ngakhale usiku kapena masana monga nenele ananena, koma munthawi ya madzulo kudzakhala kuwala. Yesu anauka kuchokera m'manda, ndipo anaonekera kwa Simoni ndi kwa akazi, ndipo anawasonyeza iwo kuti iye anali wa moyo, uwo unali m'mawa. Ndiyeno madzulo iye anabwelera kachiwiri. Koma iye anaendera kwa iwo kudutsa tsikulo akuwadzudzula iwo chifukwa cha khungu lawo. Komano iye anazidziwitsa yekha kwa iwo mu nthawi ya madzulo. Mulungu mubwere muchiyanjano chathu usiku uno chomwe ife tili nacho pozungulira mawu. Mulungu, izi zikukhulupiriridwa mosowa lero pakati pa anthu anu, koma ine ndili othokoza kuti alipo ena omwe inu mwawayitana ndipo mwawadzozera iwo ku moyo wa muyaya, ndipo inu munati onse omwe Atate andipatsa ine adzadza. Ndipo tsopano pamene kuwala kwa madzulo kukuwala, pamene inu mwaloleza Ambuye kuti pasakhale uneneri umodzi mwa mazana amene anaperekedwa umene unayamba waleperapo nthawi imodzi. Ndiye moona ngati izo zikuzindikiritsidwa, uyo ayenera kukhala inu, chifukwa palibe munthu angakhoze kukhala wolondola chomwecho. Chimodzimodzi monga Baibulo, palibe munthu akanakhoza kulilemba. Panalibe aliyense mudanga la zaka 1600, alembi 40 osiyana, akanakhoza kulilemba, ndipo mulibemo cholakwitsa chimodzi mu ilo. Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mudzionetsere nokha usiku uno mwa Ahebrew 13:8 kuti ndinu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo ntchito zomwe inu munkachitapo inu mukuzichita lero. Ndipo inu munalonjeza izo, inu munati mumasiku otsilizano pamene dziko likukhala monga Sodomu ndi Gomora chisokonezo, ife tikuyang'ana pa anyamata awa mochuluka basi ngati asungwana akumavala zovala monga iwo, ndi kwaona asungwana akuyesera kumachita ngati anyamata, ndi kwaona akazi ndi amuna mumbado osokonezeka uno kuona zokhumbiritsa chigololo zakhala kupembedza kwa mafano. Uthenga wakankhiridwa kunja kumbali imodzi, ndipo umaliseche uli mu mpingo wa Laodikaya. Mulungu ndi ola lanji! Bwerani Ambuye Yesu, mudzipange nokha kudziwika kwa ife, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Tsopano inu mukanali ndi mitu yanu chiweramire, maso anu atatsekedwa, ine ndikupemphani inu china chake. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu ali pano? Kodi inu mukukhulupirira zinthu zomwe zikuchitika lero ndi uneneri ukukwaniritsidwa? Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse? Kodi inu mukukhulupirira kuti pamene iye anali kuno ndipo ataonetseredwa muthupi kwa tsiku limenelo, ndi ntchito zomwe iye ankachita uko zinali zoti zibwerezedwe kachiwiri mu tsiku lino? Neneli anane na chomwecho, Baibuloli anane na chomwecho, malemba onse ayene na kuti akwanilitsidwe, iwo sanga koze kulephera, kodi anazizindikilitsa ye kachotani. Pakukala neneli uja, yemwe Mose anamukamba, ankadzi wazinsinsi za mitima ya anthu. Mkazi anagwira chovala chake, iye anatembenuka ndipo anati, chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe. Pamene Simon Petro anabwera kwa iye, iye anamudziwa dzina lake, anamuza iye, yemwe iye anali, omwe abambu ake anali, ndipo Yesu wokondeka yemwe uja sanafe, iye aliwa moyo kwa nthawi zonse, matamando akhale kwa Mulungu. Ndipo ine ndikukhulupirira mu nthawi ya madzulo ino tsopano, iye watiitanira ife palimodzi kachiwiri. Oh, Ambuye Yesu, bwerani pakati pathu, musatipitirire ife. Bwerani mudzakhale utali wa usiku wonse ndi ife mpaka usiku uno ute. Ndiye mutilole ife tidzapite ndi inu mawa. Ife tikhoze kukudziwani inu mu mphamvu ya chiukitsiro chanu, kuti chikondi chanu ndi chisomo ndi chifundo zikhoze kukhala ndi ife. Oh, Mulungu wa muyaya, perekani zinthu izi. Ife tikudziwa kuti Mulungu yekha basi angakhoze kupereka izi. Mukachete-chete wa ola lino, tiloleni ife tinene izi. Mulungu Atate athu, thupi lathu ndi kachiso sauka kwa inu. Koma Ambuye, mulole chisomo chanu choyeretsa, mzimu wanu oyera ubwere tsopano. Kutiyeretse ife kukukayikira kulikonse. Ndicho kumudwitsa chilichonse, chopeneketsa chilichonse, ndi mzere uliwonse wakusalilika umene ukanati ukhale mwa ife, kuti tikhoze kukhala afulu opanda kukayikira kumodzi, kubwerapo kumavomereza molimba mtima monga Petro, inu ndinu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ife tikukhulupirira kuti mawu anu ali choonadi Ambuye. Tiloleni ife tingoona, ife tisanayambe nzira wapemphero uwu Ambuye, dzipangeni nokha kudziwika kwa ife. Monga inu munanena, momwe izo zinalili mu masiku a Loti, pamene Abrahamu, gulu loitanidwa, atuluke lija, loyembekezera mwana olonjezedwa. Loti anali kumusi uko, akumvetsera Bile Graham wa makono ndi Oral Roberts, wadongosolo la chipembedzo lija uko, monga fuko. Koma Abrahamu anali mwenda njira, wopanda bungwe lililonse, gulu la pangono chabe ili, akuenda kudutsa dziko lomwe, iye anali woti adzalilandire. Ndipo ofatsa adzalandira dziko la pansi. Tsiku lina pansi pa mtengo wa mthunzi, pamene iwo anali atakhala akupumula, Mulungu anabwera pansi mu maonekedwe a munthu, angelo awiri anapita kumusi uko mu Sodom. Ndipo Mulungu mu mnofu wa munthu anatsimikizira kuti iye anali, iye anati, Abrahamu, ali kuti mkazi wako Sara, masiku pang'ono zisanachitike zimenezo, iye anali Abraham, ndi S-A-R-R-A, Sara, osati Sara, mfumukazi. Ndipo inu munamuitanira iye dzina la ufumukazi lake, mwana wankazi wa mfumu. Inu munamuitanira Abrahamu, dzina lake Abrahamu, tate wa mafuko. Ndipo inu munati, ine, ndidzakuchezerani inu. Mulungu, momwe mtima wa neneli uyo, uyenera kuti unalumphira. Iye anadziwa yemwe inu munali pomwepo. Zosa dabwitsa iye anatsuka mapazi anu, anatulutsa chakudya chonse chimene iye anali nacho, ndicho pambana chomwe anachika icho pamaso panu. Iye ankadziwa kuti ujayu anali Mulungu apo. Ndiye iye anati, ali kuti Sara, ngati kuti iye samadziwa. Ndipo inu, Abrahamu ananena kwa iye, iye alimuhema, iye alimuhema kumbuyo kwanu. Ndipo inu munanena zomwe zinali zoti zidzachitike, ndipo iye mumtima mwake anakayikira izo. Ndiyeno inu munanena kwa Abrahamu, chifukwa chani Sara anakayikira izo, kunena mumtima mwake, zinthu izi sizingakhoze kukhala. Kodi chilipo chilichonse chomuvuta kwambiri Mulungu? Oh Mulungu, Yesu, Mulungu wonetseledwa wa mawu. Inu munati, monga izo zinalili mu masiku a Sodomu, dziko likanati lidzakhale mu chikhalidwe chimenecho basi, chisanachitike chiwonongeko cha dziko la mitundu, nyengo ya mitundu. Ndi ife pano, achi Sodomu mpaka mkati. Yeno inu munanena kuti, mwana wa munthu yemwe nthawi zonse analikulozeredwa ngati mneneri akanadzaululidwa mu ola limenelo. Kwaniritsani mawu anu, o Mulungu, ife ana anu wokhulupirira tikudikilira ndi mitima yodzipereka kuti mutipatse ife chikhulupiriro Ambuye kuti pamene ife titi tikhale mu mzere wa pemphero anthu akhulupirire. Ndi nthawi ya madzulo Atate, mulole kuwala kwa madzulo kwa mwana wa Mulungu, iye yemwe anali, ndiye yemwe ali, ndipo adzadza, adzionetsere yekha mwa uneneri umene iye anaupanga, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ine tsopano ndakonzeka kuti ndipempherere odwala. Koma ndi chinthu chachilendo momwe kuti pamene ife tiyima pano, pano ine ndayima pano tsopano kupanga chitsutso kwa pagulu ndi omwe alumikizidwa kudutsa mfukoli kuti Mulungu akadali Mulungu, iye sangakhoze kulephera ndipo zomwe iye analonjeza izo iye adzazichita. Iye sadzalephera konse kuchita zimenezo chifukwa iye analonjeza kuti adzachita izo. Chotero ine ndikhoza kuyika chidaliro cha ulemu mu zomwe iye ananena. Chotero ine ndikuyang'anira kudza kwake, ine ndikumuyang'anira kuti iye aonekere pa nthawi iliyonse chifukwa iye anati mu ola lomwe inu simuli kuliganizira, dziko sili kuliganizira, ndiye iye adzaonekera. Tsopano monga momwe ine ndikudziwira, ine ndili mu kachisi wanga pano ndipo alipo anthu angapo omwe akhala pano omwe ine ndikuwadziwa. Mbale Right apang'ono awa akhala panowa awa pomwe pano ine ndikuwadziwa, koma mulipo ochuluka inu omwe ine sindikukudziwani. Ndipo ine ndilibe njira yonenera kuti Mulungu achita izi usiku uno. Ife tamona iye akuchita izo kwa zaka ndi zaka za mbuyozi, koma iye mwina sangakhoze kuzichita izo usiku uno, ine sindikudziwa. Izo zili ndi iye, iye ndi wochita mwayekha, iye amachita zomwe iye akufuna kuti achite. Palibe wina yemwe angakhoze kumuwuza iye choti achite, iye amakhalapo yekha muchifuniro chake ndi njira zake. Koma chifukwa chakuti iye analonjeza izo, ine ndikumufunsa iye kuti azichite izo. Osati chifukwa cha ife kuti ife tikuzisowa izo, koma mwina chifukwa cha alendo ena kuti mzimu woyera ukhoze kudzozedwa tsopano kudzoza pa ife. Tsopano zilibe kanthu kuti iye andidzoza ine mochuluka bwanji, iye ayenera kuti akudzozeni inunso ndithudi kuti mukhulupirire. Tsopano ine ndikufuna kuti ndikhale ndi mzere wa pemphero ndipo ndikufuna kuti ndipempherere odwala mochuluka momwe ine ndingathere. Tsopano ife tikhoza mwina kukhala ndi mzere kuti tiwayitane anthu ndi kuwabweretsa iwo pano mzere wa pemphero ndi kupempherera aliyense pano yemwe akudwala. Ine ndikulingalira kuwapangitsa abale anga otumikira kuti abwere pano ndi ife ndikudzayika manja pa inu. Ife zedi tikhoza kuchita izo. Kapena mwina ife tikhoza kuwapempha Atate athu yemwe ali m'modzi yekhayo yemwe angakhoze kukuchitirani inu chilichonse chifukwa manja anga ali basi a munthu monga inu anthu. Koma chimene chili ndi chakuti si dzanja la munthu limene limachita zimenezo, ndi mawu a Mulungu. Chikhulupiriro mu mawu amenewo ndi chimene chimachititsa izo. Palibe chinthu cha sayansi pa izo ndi palimodzi zopanda sayansi. Palibe chinthu chimodzi chomwe Khristu ali nacho muchida chake chili cha sayansi. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Chikondi, chisangalalo, mtendere, kupilira kotalika, bwino, chifatso, unjonda, chipiriro, chikhulupiriro, mzimu woyera, chilichonse ndi chosaoneka ndi sayansi. Ndipo ndicho chinthu chokha chomwe chili chenicheni chosatha. Chilichonse chimene inu mumachiyang'ana chimabwera kuchokera ku dziko lapansi ndipo chimabwereranso ku dziko lapansi. Koma zinthu zomwe inu simungakhoze kuziona ndi diso lanu, koma mumaziona izo zikudzifotokoza zokha, ndilo dziko la zamuyaya. Kodi inu mungakhulupirire ngati Mulungu atadzionesera yekha ndi kusonyeza kuti iye ali pano wamoyo akuchita zinthu zomwezo zomwe iye ankachita pachiyambi utatsa uthenga uwu? Kodi inu mungalandire izo monga machiritso anu? Mulole Mulungu apereke izo. Sopano ine ndikumfunsa aliyense munyumba zilibe kanthu kuti ndinundani kapena kumene inu mukuchokera. Ine ndikukufunsani inu kuti mungokhulupirira mwakachetechete uthenga uwu kuti ndi choonadi. Uwo ndi uthenga umene Mulungu ali nawo mu Baibulo lake kwa ola lino kuti Yesu Khristu ali pano usiku uno ndipo ali wamoyo. Sopano pafupifupi anthu nonse inu mukudziwa za ine ndimakhala komwe kuno mu mzinda kumene ine ndinaleredwako. Ine ndilibe ngakhale maphunziro a sukulu ya Galamala, ndizo ndendende zoona. Ndipo inu mwandidziwa ine utali wokwanira. Ine ndikuyembekeza kuti ine ndakhala pamaso pa inu kuti ndikusonyezeni inu kuti ndine woona mtima ndi wodzipereka. Ine si wachinyengo. Ngakhale onditsutsanga samanena zimenezo, iwo amangoti ndinu sindinu wachinyengo, koma inu mukungolakwitsa basi. Inu mukungolakwitsa mwa umbuli osati mwakufuna. Ine sindikuganiza kuti ine ndikulakwitsa mwa umbuli chifukwa mawu a Mulungu akuchitira umboni za uthenga wanga, ndipo iwo ayenera kumakuuzani inu yemwe iye ali. Ndipo inu mumandimva ine mwachimvekele ndikunena kuti izo si ine, chotero ndiye izo ayenera kukhala ali iye. Ndikulondola uko, khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu ndiye. Yang'anani mbali iyi, ndipo inu mumukhulupirire Mulungu. Ngati inu mumukhulupirira Mulungu, Mulungu apereka izo kwa inu. Ngati iye angakhoze kuchita izo monga iye ankachitira kale, ndiye iye akadali Mulungu. Mukuzikhulupirira zimenezo? Inu mukukhulupirira izo? Dona wakhala apa patsogolo panga akuyang'ana pa ine, misozi ili mumaso ake modzipereka. Ine sindikudziwa yemwe iye ali, sindinayambe ndamuonapo iye. Ndine mlendo kwa inu. Kodi inu mukuganiza kuti Mulungu akudziwa chinsinsi cha mtima wanu, zokhumba zanu, kapena tchimo lanu, kapena chilichonse chomwe icho chili? Inu mukuganiza kuti iye akuzidziwa? Inu mukuganiza kuti iye akhoza kuwulula kwa ine lomwe tchimo lanu lili, zomwe inu mwazichita, zomwe inu simumayenera kuti muzichita, kapena chokhumba chanu, chilichonse chomwe icho chili? Ngati iye angachite izo, kodi izo zingakupangeni inu kumukhulupirira iye? Mukadziwa kuti izo ayenera kukhala iyeyo, kodi inu muzilandira izo kuti ndi iyeyo? Si tchimo lanu limene likukuvutitsani inu, inu mwalivomereza ilo. Koma inu mukufuna ubatizo wa mzimu woyera wake, inu muwulandira iwo. Ine ndawuona iwo ukusunthira pansi kudutsa pa iye. Kuti inu mukhoze kudziwa kuti ine ndinali kuyang'ana pa mkaziyo, iye anali kuyang'ana pa ine. Ine ndikufuna kuti ndikusonyezeni inu mzimu woyera. Yang'anani kuno apa pomwe pa mkazi wang'ono uyu wakhala apayu, musi pansi pa phazi langali apa. Pamene ine ndinanena izo, ndi chinthu chomwecho chimene iye akuchifuna, ndiwo ubatizo wa mzimu woyera. Inu mukukhulupirira kuti inu muwulandira iwo mlongo? Kwezani mwamba dzanja lanu ndiye. Ine sindinayambe ndamuonapo mkaziyo mumoyo wanga mwachidziwikire. Mukuona bambo uyu wakhala apa ali ndi mutu wake pansi, wakhala pomwepoyo ali ndi kolala yake yosamukwanira iye ndi zina zotero. Inu mukuvutika ndi vuto la ndulu. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akupangani inu kukhala bwino? Kwezani mwamba dzanja lanu ngati mulandire iwo chabwino. Mulungu akupatseni inu chopempha chanu. Bambo wang'ono uyu wakhala apa pomwe akufuna ubatizo wa mzimu woyera. Iwe ukukhulupirira kuti Mulungu apereka iwo kwa iwe? Bwana, uli ndi taye yako ya chingwe choyera chikulendewera mbuyo. Mulungu apereka izo. Munthu uyu pano akumupempherera mkazi wake. Iye ali kwa amisala. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu amuchiritsa iye, kumupanga iye kukhala bwino? Inu mukuzikhulupirira izo? Inu mukhoza kukhala nazo. Ndi dzanja lanu mmwamba mpaka pa mmero panu, inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuchiritsa vuto la mtima limene likukuvutitsani inu, vuto la mimba ilo lomwe inu muli nalo? Inu mwakhala pamenepo mukuvutika pakali pano. Ndi choncho? Inu mukukhulupirira kuti iye akukuchiritsani inu? Ndiye inu mukhoza kukhala nazo izo. Amen. Inu mukuona iye aliyemweyo dzulo lelo ndi kwa nthawi zonse? Afunseni anthu amenewo, muone ngati ine ndikuwadziwa iwo. Ine sindikudziwa, koma iye akuwadziwa. Amen. Penyani kuwala uko, pambali ya koma kutaliko, wazendewera apo pa munthu wakhala apoyo. Iye akuvutika ndi chikhalidwe cha nsana kumbuyo kwake. Iye siwochokera kuno, iye ndiwochokera ku Georgia. Bambo Duncan, mukhulupirire ndi mtima wanu wonse, Mulungu achiza vuto la nsana limenelo. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse, Mulungu akudalitseni inu. Apa pali munthu kumbuyo komwe uko, ali ndi vuto la nsana, akuyangʼana pa ine. Ine sindikumudziwa iye, koma iye ndi Bambo Thompson. Inu mukukhulupirira, imirirani Bwana kumbuyo uko, chotere kuti ndine mlendo kwa inu, ndiko kulondola. Koma inu mwakhala pamenepo mukupemphera, vuto lanu la nsana lachiritsidwa tsopano. Yesu Khristu wakupangani inu kukhala bwino. Kudzakhala kuwala cha munthawi ya madzulo. Kodi inu simukuona? Iye ali pano usiku uno. Iye ali ine ndine wamkulu. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Kodi inu mwakhutitsidwa ndi kukhudzidwa kuti uyu ndi Yesu Khristu akuzidziwitsa yekha, kuzizindikiritsa yekha mwa uneneri? Musadandaule zadiso. Mulungu amachiritsa odwala ndi osautsika. Ndi anthu angati omwe, ndi angati ali muno akudwala? Tiye ndione manja anu. Zikungooneka ngati ndi kukoka kotero ndi kulemeletsa. Kodi aliyense wa anthu inu muli ndi makadi apemphero? Ine sindikudziwa momwe ine ndingadutsire apa. Ine ndikufuna kuti ndikupemphereleni inu, ndipo ine sindikudziwa momwe ndingachitire izo. Inu mukuona chiyani? Tayangʼanani pa khomapo. Ine ndiwatengera iwo chotani mmenemo. Bwanji, ngati inu mutatenga kanjira kamodzi nkukadzadzisa, inu mukalandike nako katatsekeredwa apo pomwe. Aliyense ayima nji. Mvetserani. Ndimveni ine. Kodi ine ndinayamba ndakuwuza nipo inu chilichonse mu dzina la Ambuye kupatula chimene chinadzachitika? Ndikulondola uko? Chilichonse nthawi zonse chakhala chili cholondola. Ine sindinayambe ndakufunsa nipo inu khobiri limodzi la ndalama mmoyo wanga. Ndinatero ine, palibe nthawi imodzi. Sindinayambe ndatengapo chopereka mu moyo wanga. Ine sindili pano pofuna ndalama. Ine sindili pano kuti ndikunyengeni inu. Ine ndili pano kuti ndionetsere mawu a Mulungu a olali. Ine ndakuwuzani inu choonadi, ndipo Mulungu wachitira umboni kuti icho ndi choonadi. Tsopano ine ndikukuwuzani inu pakuti atero malemba kuti ngati wokhulupirira ayika manja ake pa odwala, Yesu anati, iwo adzachira. Kodi inu mukukhulupirira izo? Ndiye mukukhalapo kwa Mulungu. Kodi inu simukukhulupirira kuti iye achita izo pakali pano? Tsopano inu ikani manja anu pa wina ndi nzake, ndipo mungowagwira apo kwa miniti. Tsopano musati, musapemphere, mungoyika manja anu pa wina ndi nzake. Kunja uko mudziko. Ndipo ine mwini, ine ndikuzigoneka ndekha pa mipango iyi. Tsopano ine ndikufuna inu kuti muyangʼane pa ine miniti yokha. Ndi chiyani chomwe Mulungu wachisiya chosachitidwa? Tayangʼanani momwe iye, chimene mawu omwe ife tawawerenga, mauneneri omwe ife tawuzidwa kuti Yesu amadzizindikiritsa yekha mwa mauneneri. Tsopano tayangʼanani pa olali ndi masabata atatu otsirizawa omwe ife taliyika pamalo ola lomwe tili kukhalamo. Tayangʼanani pa zomwe ife taziwerenga, nanga bwanji aneneri abodza ndi pafupi zizindikiro zomwe zikanati ziwanyenge osankhidwa, momwe mawu akhala akuonetseredwa, momwe Mulungu wa mʼbado uno wachititsira khungu mitima yabodza ya anthu, ndi momwe kuti Mulungu mwini wake wanena kupyolera mʼmauneneri ake kuti zinthu izi zikanati zidzachitike mu mʼbado wa Laodikaya uno. Palibe chimene chasiyidwa chosachitidwa. Mulungu ali pano, Mulungu yemweyo basi, yemwe ankayankhula kwa anthu aja akupita ku Emau, yemwe anadzizindikiritsa yekha, nga mauneneli omwe ananeneledweratu aiye iye ali pano usiku uno akuzindikilitsa kukhalapo kwake mwa mauneneli onenedweratu a mʼbado uno. Iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi inu mungathe kukhulupirira izi? Ndiye ikani manja anu pa wina ndi mnzake, musadzipempherere nokha, koma mwa njira yanu muzimupempherera munthuyo yemwe inu mwayikapo manja anu, chifukwa iwo akukupemphererani inuyo. Tsopano onani, musakayikire. Ndipo tsopano, ngati inu mungakhoze kuona chimene ine ndili kuyang'anapo, ndipo inu mukudziwa ine sindikanati ndiname kwa inu nditayima pano. Ngati inu mungakhoze kuona, ndipo chikhulupiriro chanu chikanakhoza kuukoka mzimu woyera waukuluwo umene ukuyandama patalipo malele, omwe sayansi inajambula zithunzi zake, ndikuona iwo ukusuntha kudusa nyumba ino, ukungoyesera kuti upeze malo oti utelepo, kuyesera kuti upeze malo anangula. Ingokhulupirirani iwo, mʼbale wanga, iye wazindikiritsa izo mwalemba ndi zina zotero kuti ndikulondola. Tsopano mumupempherere modzipereka munthuyo yemwe inu mwamuyikapo manja anu, iwo akukupemphererani inu. Wokondedwa Yesu wa ku Nazareti, pakuti ife tikudziwa Ambuye mwa mawu kuti inu muli pano, mwalonjezo kuti inu muli pano. Paliponse pamene awiri kapena atatu asonkhana mu dzina langa, pamenepo ine ndili pakati pa iwo. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Ngati iwo adzayika manja awo pa udwala, iwo adzachira. Kunja kumafunde alamya iyi, mulole mzimu woyera waukuluwo upite mwasonkhana aliwonse. Mulole kuwala kopatulika komweko kumene tili kuyang'anapo momwe muno mutchalichi. Mulole iko kugwere pa mmodzi wina aliyense, ndipo mulole iwo achiritsidwe pa nthawi ino. Ife tikumudzudzula mdani, mdyerekezi, mukukhalapo kwa Khristu. Ife tikunena kwa mdani kuti iye wagonjetsedwa ndi kuvutika kolowa mʼmalo. Imfa ya Ambuye Yesu ndi kuuka kwa chigonjeso pa tsiku lachitatu ndi umboni wake wotsimikiziridwa kuti iye ali pano pakati pa ife usiku uno wa moyo zitatha zaka mazana 19. Mulole mzimu wa Mulungu wa moyo udzaze mtima uliwonse ndi chikhulupiriro ndi mphamvu ndi ukoma wa machiritso kuchokera ku chiukitsiro cha Yesu Khristu, yemwe akuzindikiritsidwa pakali pano ndi kuwala kwakukuluku kukuzungulira mu tchalichi mukukhalapo kwake. Mu dzina la Yesu Khristu perekani izi kwa ulemerero wa Mulungu. Mulole mipango iyi yomwe ife tikupemphererapo, mulole iyo ipite kwa udwala ndi osautsika omwe iyo yakonzedwerako. Mulole mzimu woyera omwewo umene uli pano tsopano ukuzizindikiritsa okha, ukazizindikiritse okha pa udwala aliyense yemwe iyi iti ikayikidwepo. Mulole kukhalapo kwa Mulungu kukadzaze chotelo mtima wawo ndi chikhulupiriro mpaka matenda athupi lawo adzachizidwe. Izi ife tikuzipempha kwa ulemerero wa Mulungu mukukhalapo kwa Yesu Khristu ndi mu dzina la Yesu Khristu, pamene ife antchito a Yesu Khristu tikuzipempha izi. Amen. Tsopano kuchokera mu mitima yanu, ine sindikusamala chomwe chinali chovuta ndi inu, mungakhoze inu kuchokera mu mtima mwanu kukhulupirira ndi mtima wanu onse kuti mawu a Mulungu apereka kwa inu chopempha chanu. Ine ndikukhulupirira kuti dzanja lililonse monga ine ndikukhoza kuonera linapita mmwamba. Ngati inu mukukhulupirira izo, tsopano kumbukirani, izo zatha. Inu kunja uko pa mawaya alamya, ngati inu mwakhulupirira ndi mtima wanu onse, pamene atumiki akuyika manja pa inu ndi okondedwa anu akuyika manja pa inu, ngati inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse kuti izo zatha. Mzimu Woyera waukulu, iye ali pano mu kachisi usiku uno. Ine ndinamuona iye akusunthira pa anthu, anadzisonyeza yekha pano pambali ya khoma, ndipo anapita m'musi pa mwamuna, anabwera pansi pano ndi mwamba kudutsa mchipinda, kuzidziwitsa zinsinsi za mmitima, kuzindikiritsidwa kwa kukhalapo kwake, kuti asonyeze kuti iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Iye alipakati patu, iye ndi Mulungu, Mulungu wosalephera konse. Ndipo kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu, ndipo kodi iyo sikutentha tsopano, podziwa kuti tili tsopano mukukhalapo kwa Yesu Khristu woukitsidwa, kwa yemwe kukhale ulemerero ndi matamando kwa nthawi zonse. Yemwe ali muchifanizo chofotokozera cha Yehova wamphamvu zonse, yemwe anayandama pansi mumaonekedwe alawira moto muchitsamba choyaka kuti akope tchelu la mneneri. Yemwe anali atatsikira pa phiri, ndipo aliyense ngakhale yemwe analikhudza ilo anali woti aphedwe kupatula Mose ndi Yoswa. Momwe zinalili kuti iye anawatsogolera ana a Israeli kudutsa mchipululu mu ulendo wawo ngati choyimira cha anthu oyitanidwa atuluke lero. Pano iye ali mwakufufuza kwa sayansi ngakhale kudzizindikiritsa yekha pamaso pa sayansi. Ndipo ndizochita zake zomwe, ndimwa uneneli wake omwe, zinthu zomwe zinanenedwera za iye kuti azichite mu tsiku lino, kuti zimupange iye yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Wakhala akutsimikizilidwa mwangwiro. Kodi izo sizokwanira kuti zipangitse mitima yathu itenthe mkati mwathu? Mulungu akudalitseni inu. Tsopano ndi mtima umodzi tiyentime ndi kunena, ine tsopano ndikumulandira Yesu Khristu ngati mpulumutsi ndi mchiritsi. Ndipo mwachisomo chake kuyambira ola lino mpakana, o Mulungu, musalole kusakhulupirira kulowe konse mu mtima mwanga, chifukwa ine ndaona uneneli wa tsiku lino ukukwaniritsidwa. Ine ndikukhulupirira kuti Yesu Khristu ali moyo, ndipo ali pano tsopano akutsimikizira mawu ake a ola lino, mauneneli amene analembedwa a iye tsopano akwaniritsidwa pakati pathu. Iye ndi mpulumutsi wanga, Mulungu wanga, mfumu yanga, zonse mu zonse wanga. Okondedwa Mulungu, mvelani umboni wathu ndipo mupeleke kwa ife tsiku ndi tsiku mkate wa moyo, ndipo ife tikupeleka kwa inu matamando, o Mulungu, kuchokera mukuya kwa mtima wathu. Ife tikukutamandani inu, mmodzi wa mphamvuyo, Mulungu wa aneneli, mudzina la Yesu Khristu. Amen. Oh, mphindi yakeyo, nthawi yakeyo. Tieni ife tiimbe iyo monga chonchi. Kodi uwo ndi umboni wanu tsopano pamene ife tikuweramitsa mitu yathu?
Kodi inu mukufuna kuti munene china chake? Veil.
Mitu yatu yowara mitsidwa, mbale Veil waima pano kuti atibalalitse ife mupempero. Mbale Lee Veil, iye ndi mlembi wapakachisi pano, wazolembedwa ndi mabuku ndi zina zotero. Mbale wofunika kwambiri, iye wakala ali ndi ine mu misonkhano yokopa anthu yambiri. Ndikukumba ndikanakhala nawo mwayi womulola mtumiki aliyense waimitsa iwo pano ndikulankhula kwa iwo inu mukumvetsa. Ine ndikutsimikiza. Mtumiki aliyense ndife wokondwa kukhala nanu pano. Amumpingo nonse, anthu amipingo yosiyana ina yonse, ndife wokondwa kukhala nanu pano. Ndipo ndimoona ndi pemphero lathu kwa wina ndi nzake, Mulungu akhale ndi inu mpaka tidzakomane kachiwiri. Ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ndi manja athu okwezedwa, tiye tiziyimba iyo kachiwiri mokoma kwenikweni kwa Mulungu.
God.